Blog Talk Radio.
Ndivogezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwaganirira kinyu biganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Mukeje nshuti muteze amatwi ya ditahuka ivugira i Washington DC. Turi kuwa gatatu, ni tariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka ni 2021. Muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye, ntangire mbasuhuza mbaramutse neza, kumeze neza hirya no hino, usibye nyine ko ari ndamukanye muri rusange, ariko ubundi abanyarwanda bamerewe nabi. Abanyarwanda baratabaza umunsi ku munsi, abanyarwanda baribaza uwabagoboka n'igihe yabagobokera, ariko nk'uko mubizi ntabwo tuza ku maradiyo kuvuga, ahubwo twe tuba dukora ubukangurambaga twibutsa abanyarwanda ko inzira ishoboka ari imwe, ari uko abanyarwanda bumva ikibazo cyabo bakaba bafite aho bakorera kugira ngo bajye inama n'ingamba kugira ngo barebe uko bakikiza ubutegetsi bubi bukomeje guhotora abanyarwanda. Nubwo tuvuga guhotora abanyarwanda, ariko turaza no kureba bagenzi bacu b'abakongomani, abanyamurenge bo impfu bamaze kuzimenyera kandi baravuga bati abanyarwanda baratumaze. Iyo babinyandikira babimbwira, numva mfite ikimwaro, numva mfite isoni zo kumva yuko bavuga bati abanyarwanda baratumaze, ariko bavuga abanyarwanda bavuga ubutegetsi bubi bwa kaga. Turaza kubireba rero kuri ingingo yacu y'umugoroba, tureba nyine Maitre Bukuru Ntwari wahotowe cyangwa wishwe n'irya leta y'agatsiko, bakavuga ngo yiyahuye nyine nk'uko bitubwira. Ubwo bakatubwira bati muceceke, ni muceceke mutavuga, kugira ngo ibyo muvuga bitaza kuyobya iperereza. N'amagambo ya Libe yatangajwe na Murangira Thierry avuga ati mwirinde amakuru mwe kumva hanze, mutaza kuyobya iperereza, kuko nimukomeza kubivuga muratuyobya mu bitekerezo byacu byo gushaka ikishe Maitre Bukuru Ntwari. Iyo ngingo turaza kwigarukaho mu kanya katarambiranye. Turazagaruka muri Mozambique. Inkuru kuri Katie na Muhanga, haravugwa byinshi, hari n'ibyandiko kuri social media byinshi, ariko njye sibyo ndi bwibandeho, ndaza kwibanda ku bivugwa n'inzego z'umutekano. Polisi irarucika rumira iti uwo muntu ntayo dufite. Ibinyamakuru bikagerageza biti uwo muntu ariye, bati ntayo dufite. polisi ya Mozambique yongeye gushimangira ko idafite Cassien Ntamuhanga ukibaza uti kuva tariki ya 23 tugeze tariki ya 2 Cassien Ntamuhanga yafashwe nandi ari mu biganza byandi ku mabwiriza yandi so turaza kureba rero icyo umuvugizi umuvugizi w'ikigo gishinzwe iperereza ku byaha Senic atangaza nyine yanabwiye ibinyamakuru nka cyo twakwita ibinyamakuru byo muri Portugal ndetse nabibwira na All Africa Media avuga ati iyo dosiye ntayo tuzi ntawe dufite nta nubwo twanayimenyeshejwe murumva rero nyuma y'amahoro amaze iminsi yandikwa nyuma y'ubuvugizi bwa kominote y'impunzi z'abanyarwanda muri Mozambique polisi iracyari haha ndetse uwo muntu ntawe tuzi ntawe twafashe ntituzihereza uri wakwibaza uti noneho ibi bintu biragana he turabigarukaho mu kanya turaza nane kureba mu birebana n'ubukungu twari twabibabwiye mu minsi ishize tuvuga kuri iyi proje tubabwira ko ari Kagame wayishinze twabivugaga ariko tubitekereza noneho inkuru yabaye impamo kuko iriya Vuba Corporation ngo igiye kuzana utumodoka dukoreshwa n'amashanyarazi none igiye kwandika ngo kompanyi y'inyarwanda twibazaga ukuntu usibye CEO wayo witwa Paul abandi bose bagenzi be bose ari abanyarwanda uyu munsi rero badukuye cyagiye ku maso bavuga ko Vuba Corporation izakorera mu Rwanda uriya mushinga kandi ikazandikwa nka kompanyi y'u Rwanda kandi ikazaba ari made in Rwanda ubwo muri bari kintu bibabwiye abanyarwanda abanyarwandakazi Vuba Corporation muri proje yayo iriya izakoresha amafaranga angana na 1.3 billion ubwo se muri batari za kampanyi za Kagame ashinga zikaba umugogoro ku banyarwanda nkuko Kigali Arena yabyagenze nkuko Convention Center byagenze nkuko Rwanda yabyagenze aya ni amakampanyi yose yitwa ko ari ay'u Rwanda ariko nta mudepite n'umwe wahaguruka mu nteko ngo abaze ati mutwereke amasezerano y'izi kampanyi mutwereke niba zunguka cyangwa zihomba nimutwereke ba nyirazo Vuba Corporation rero igiye kujya mu Rwanda kwandikwa nka made in Rwanda ikore ku butaka bw'u Rwanda itwara akayabo k'abanyarwanda ariko wa mugani murumva nyine nyirayo nkuko twari twabivuze turaza kubishimangira kuri mugorana nanone kwereka abanyarwanda imisoro yanyu ijya abataka ubukene inzara n'ubukene n'ibindi byose ibyo ntacyo bibwiye leta y'agatsiko kuko mwe muri banyagupfa n'ubundi kuri Kagame mwapfa mugashira turaza kubigaruka rero birambuye nimbona umwandaza kujya ku bindi ariko izo ngingo eshatu turi bwubakireho ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba muri studio ndi kumwe na Comrade Maitre Ignace Rusagara ndaza kuba ndi kumwe na Comrade Denis Rugendo nawe bose turi bufatanye mu kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba ariko reka mpere kuri Comrade Denis Rugendo pardon Comrade Maitre Ignace Rusagara wamaze kujya muri studio za Ditauka tumuhe ikaze noneho tube twatangira ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba Comrade Rusagara muraho murakomeye niba mutwumva mwatuza abateze amakiganiro cyacu cy'uyu mugoroba
urakoze cyane Comrade Serge nda gushimiye nanjye ko umpaye ikaze muri studio za radiyo itahuka ndagira ngo rero ngusuhuze mbere na mbere abayoboke ba Rwanda National Congress aho bari hose ku isi by'umwihariko abari mu Rwanda ndagira ngo nanone nsuhuze abandi bose dufatanyije duhuriye mu mugambi umwe wo kureba uko uburyo ibintu byahinduka mu Rwanda bibumbiye mu miryango ya politike n'andi mashyirahamwe atandukanye nsuhuze noneho n'abakunzi b'u Rwanda n'abanyarwanda bose muri rusange uyu mugoroba rero Serge ndagira ngo nkubwire ko ari umugoroba mwiza numva ushimishije kuba ugiye kuba umpaye uburyo bwo kongera kuganira n'abanyarwanda nubwo rimwe na rimwe ibyo tuba tuganira batari ibishimishije ariko navuga ko ari umwanya mwiza kandi nanavuge ko nashidikanya ko na Paul nawe yari matwumva ubungu nawe reka muheka yamboke kaya masaha nimukajoro hariya nawe mubwire ngo yambo Serge urakoze ubwo nahamukanya turaganira urakoze
urakoze cyane comrade kuba ubashe kuboneka kubera ko hari inkuru nifuza ko tuganira ya mugenzi wawe w'umunyamategeko muziranye kandi mwanakoranye inkuru y'incamugongo kandi ngirango rwose abanyamurenge batwumva batubabarire ntabwo ari twebwe nubwo tutakwihakana ko turi abanyarwanda bariya bagenzi bacu bari mu Rwanda arimo kubakora bino bikorwa turabisabira n'imbabazi rwose nge ndumva tugomba no guhumuriza abagenzi bacu b'abanyamurenge bavuga bati abanyarwanda batumaze ariko ari agatsiko kamaze abanyamurenge usibye ko natwe tworoheye duhuje akababaro rero bagomba kubyumva Komune de Serugendo sinzi niba wabunyumva kugira ngo wenda ndakubona
yego
Komune de nagira ngusuza abateze amakiganiro bagenzi bacu tugiye kubana na Maitre Nyasi Rusagara mbere yuko twinjira ku ngingo twateguye kandi ngo ikaze nkubwira ko bineje kongera kubana nawe kuri mugoroba ikaze mu kiganiro
urakoze cyane Serije reka nange ntangire ngusuhuza ngushimira kuba wantumiye nshimire nanasuhuze mugenzi wanjye Inyasi Rusagara n'abandi bose bari gutanga ibitekerezo abadukurikiye abatwumva n'abazatwumva ikiganiro cyararangiye nabo nkaba mbasuhuje urakoze cyane
comrade Denis Rugendo kandi tugushimire kandi n'abantu bari gushimira bati ubusesenguzi dukorera ku birebana n'ubukungu bidufasha no kumenya ubujura bukorerwa muri ba Rwanda ni ibintu by'agaciro rero cyane reka dutangire ku nkuru ya mbere ni inkuru y'incamugongo y'akababaro mu Maitre Bukuru Ntwari w'umunyamurenge w'umunyamategeko wakoreraga mu Rwanda abanyamurenge bankurikiye kuri uyu mugoroba nabasaba kwandika ibitekerezo byinshi bishoboka cyangwa namwe mukaba mwafata ijambo mugatanga ibitekerezo kuko izi ni inkuru zireba ibibazo murimo gucamo muri iki gihe ahubwo muranibaza muti twacumuye iki twaye mu kiki ku banyarwanda uko nagiye mbyandikirwa ariko ikibazo tugomba no kugitandukanya mwacumuye iki ku Rwanda ntabwo aricyo kibazo gihari ikibazo gihari ni uko nyine ubutegetsi bw'u Rwanda bwica uwo ari we wese bubona atari mu nyungu zabwo mwagiye munyandikira urutonde munyibutsa abagiye bapfa nabibonye ariko ngiye cyo cyanzanye kuri mugoroba izo mpfu nyine cyangwa bapfuye birababaje ahubwo twe twaramira abasigaye dute aho hantu barakomeye cyane Comrade Rusagara na Comrade Denis abanyarwanda tugomba kuva mu bintu byo vuga ngo turavuga iyo umuntu yapfuye aba yagiye birumva ni akababaro ariko se tuzaramira abasigaye dute nabikomoje ejo mvuga abafungwa nabonye message nyinshi cyane zanditswe uyu munsi n'abantu bakurikirano cyeje tuvuga tuti se tuzahukiraho za fondation tuba dukora za fundraising umuntu yafunzwe yishwe yageze ate bizarangirira hehe tugomba no gutegereza gutabara abasigaye kuko gutabara abasigaye niho hantu hakomeye kuruta no kuvuga ku bafunzwe no kuvuga ku bishwe ndumva ibintu byumvikana turamutse turamiye abasigaye tukava muri izo mpfu zizaba ejo cyangwa umubisha arimo gucura muri iri joro twaba dukoze igikorwa gikomeye cyane aho hantu tugomba no kubafatanya abo duhuje akabaro bagomba no kubyumva iki ni ikibazo mbona ko akarere kagumye no gufata kakagira icyacyo bagenzi bacu b'abanyamurenge mu rw'ikinyarwanda rero numva yuko mutari mukwiye no gutinya kubona yuko mufite ikibazo giwe n'icyacu n'abanyarwanda hari uzavuga ati reka twitandukanye n'abanyarwanda cyangwa mwidukura mu bibazo byanyu njya numva bamwe bafite ibitekerezo nk'ibyo ngibyo ariko biterwa na bwa bwoba nanone biterwa na ya migambi mibisha leta y'u Rwanda icura abo nabo ni babwoba tuzabyumva bazahora bavuga bati twitandukanyije namwe ntawe duhuriye amateka yacu atandukanye n'ayanyu nubwo twicwa kimwe duhungeta kimwe utwica ari umwe ugasanga noneho natwe ntidushaka kugira ngo turebe uburyo twakira imbaraga hamwe n'izimye magambo rero inkuru yitwa rya Maitre Bukuru Ntwari mwayibonye muri iki gitondo nayandikiwe n'abantu batandukanye nayibwiwe itangira no mu gihe .com aho ubutumwa bwagiye buza abamwe bati bamukuye mu rugo mu ijoro abandi bati yarayiwe abandi bati famiye ntiyamenye uko yavuye mu rugo rwe nagiye nakira ibintu byinshi cyane noneho naje gutungurwa nano n'inkuru y'igiye Pwenkomu itubuza kubiganiraho kuko ngo tubiganireho byayo by'iperereza. Comrade Maitre Nyasi, uyu ni umunyamategeko mugenzi wawe, wende waza kutubwira niba mwarakoranye mu mwari kumwe mu rugaga, icyo nzi ko mwari muri kumwe wenda ko mwakoranye mu rw'amategeko, ariko wenda mushakora na mwahure mu rwego rw'akazi, ubaje kudufasha kugira ngo tumenye niba ari we wenda byaba byiza. Ariko ndagira ngo tugaruke kuri iyi nkuru inababaje kandi incamugongo no mu rugaga rw'abavuka barimo kuganiraho, ariko tukabishyira muri komite y'abanyamurenge, ariko natwe tukabyira isomo nk'abanyarwanda tuti izimpfu zato nato twazihagarika dute, twazikiza dute? Komune Demetri Nyasi Rusagara, ijambo ni ryanyu kuri iyi ngingo.
Urakoze komurede. Ntabwo nanasuhuje komurede Deni, nari nzi ko wari buze kujoyininga ikiganiro nyuma. Komurede Deni ndagusuhuje, kandi nagushimire nayo kuje muri iki kiganiro tukaba duhuriyemo, tugiye gufatanya aho tuganirira Abanyarwanda. Serije rero ku kintu mbwiye, nagira ngo mbwire ko ari ibintu mu by'ukuri bigoranye cyane kuganira kuri iki kintu cy'urupfu rw'uyu mukonfrere wacu, abavoka twita n'abakonfrere, apfuye muri bene buriya buryo. Mbere na mbere rero ntaragira icyo mbivugaho, nagira ngo manze nifatanye n'umuryango we mu buryo bw'umwihariko, umudamu we n'abana be asize, nifatanye n'abana be batuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'abaturanyi bacu duturanye hano muri Leta ya Maine no mu mujyi umwe, mbihanganishe mbafate mu mugongo ko kubera kubura umubyeyi ni ibintu bitoroshye, noneho wagerekaho uburyo bamubuze ibyo bikaba ari ibindi. Nagira ngo nanone Serge nihanganishe kandi mfate mu mugongo komunote y'abanyamurenge bose muri rusange batakaje umugabo w'intwari, umugabo wakundaga ubwoko bw'abanyamurenge, umugabo wanambye ku bwoko kugeza ahumetse umwuka wa nyuma. Ibyo rero bikaba ari ibintu bitoroshye ku muryango w'abanyamurenge kuba bakwakira gusa gutyo. Ni ibintu umuntu yavuga ko ari ibintu byashenguye imitima yabo bose muri rusange. Aho bari bose rero ku isi hose, mu Rwanda n'ahandi hose na hano muri Amerika, mu ijambo rimwe navuga ngo bihangane, Imana iyo yabaremye ifite igisubizo cy'ibibazo barimo bahura nabyo uyu munsi. Sereje rero ngarutse ku cyo warumbajije Maitre Bukuru Ntwari uwo ari we, ndeka ngira ngo mukubwire, nimara kumukubwira ubwo niba hari ikindi kibazo mufiteho nabwo uraza kongera kukimbaza. Serije Bukuru Ntwari ni umugabo w'umunyamurenge, umugabo ufite indangagaciro za kimuntu, umugabo w'umuhanga, umugabo witonda. Yabaye umwavoka mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda, igihe kigeze aza kubihagarika kuba umuaktiviste. Mu kazi ke ka buri munsi yakoraga ikintu cyari kimushishikaje cyane ni ugutabariza ubwoko bwe bwakorerwaga genocide. Yakundaga kwivuga muri ayo magambo ko ubwoko bw'Abanyamurenge bukorerwa genocide. Agatabaza rero atabaza aho bishoboka hose mu nyandiko, mu mvugo abivuga, mu bitangazamakuru bitandukanye hose agenda atabaza agaragaza no gutsindwa ku isi mu kunanirwa gutabara Abanyamurenge. Ibyo yarabikoze abikorana umutima w'urukundo, umutima wo gukunda ubwoko bwe, umutima wo gukunda ikiremwa muntu. Nkaba njyewe rero ntashidikanya ko urwo rukundo yagize rwo gukunda ubwoko bwe, urukundo rwo gukunda ikiremwa muntu ari byo ntandaro yo kuba kaje ubuzima bwe uyu munsi akaba yadukuwemo. Nkaba rero Serge nakubwira ko kuvuga metre ukuru ukamurangiza biragoranye cyane, ariko mu magambo makeya yari uwo nguwo nkubwiye, ubaye hari ikindi wumva wifuza kuba wamenya Serge wambwira nacyo nkakikubwira.
Urakoze cyane comrade. Ku birebana na advocacy yari amaze iminsi akora ku bikorwa by'umurenge, turaza kubigarukaho tureba na ziriya ntambara, ndetse nabwiwe nari ntigitegereje mbere ko nzira muri studio, nari ngitegereje hari ngo hari ibaruwa yari amaze iminsi yandikiye secretary general umunyamabanga wa Nations Unies mu minsi yari ishize. Ntabwo ndayibona, ariko bambwiye ko bayinyoherereza bagenzi bacu. Niba ari umunyamurenge ufite imbere ye yanyoherereza kuri WhatsApp, kuko mwambwiraga abenshi bajya cyangwa bati hari ibaruwa yari amaze iminsi yandikiye Nations Unies muri secretariat nyine ya Nations Unies avuga ku bikorwa byo guhotera Abanyamurenge na za genocide. Yakoraga na advocacy ubuvugizi ku maradiyo mu Rwanda no ku mateleviziyo mu biganiro, ubona yuko atari indimi ku kibazo cy'Abanyamurenge. Anashimangira ati twaratereranywe isi yaduteraniyeho, kandi yavuga isi yaduteraniye akavuga ibihugu Amerika, Abafaransa, Abongereza, biriya bihugu byose bikomeye, kandi biriya bihugu nanone bikoresha ibindi bihugu regionali. Kagame akaza ku isonga mu gukoresha mukoreshwa na biriya bihugu rwose. Mukuru mbona ko yari nk'umuhanuzi wereka Abanyamurenge ibibazo bafite bikomeye, noneho ati isi yaduteraniyeho ku bihugu bikomeye, wate sibye twe twenyine dusigaye. Ariko nanone atavuga cyangwa atanavuga ko yicaye mu Rwanda, ni no kuvuga ngo ibyo bihugu bikomeye bikoresha ibyo bihugu regionali kugira ngo niba ari ukubica nk'uko bivuga, ndavuga mu magambo ye, cyangwa kugira ngo babatsembe. Njye namwumvaga nkumva ko ibintu avuga bikomeye. Komande aho nawe wenda sinzi niba wakomoza gato wenda kuri icyo kintu yari akomeye cyo gukora ubuvugizi.
Icyo ngicyo nabaye nk'ukivuga ko njye conviction yanjye ni uko buriya buvugizi metre bukuru yakoreraga Abanyamurenge ntabwo nshidikanya ijana ku ijana ko aribwo yazize. Nakubwiye ko bukuru yari umuntu ukunda ubwoko bwe. Buriya hari Abanyamurenge bukuri ikintu cyitwa ubunyamurenge kibarimo, bakiri b'Abanyamurenge ba kera hataraza ibi bibazo by'inzangano n'imyiryane na buri kintu ibi bibi byateye mu miryango yose. Bukuru yari akiri wa munyamurenge w'umwimerere. Ubuvugizi rero yarahagurutse aravuga, ariko bikaba byumvikana ko ibyo yavugaga hari uwo byakomeretsaga. ndetse bikaba byaranarebewe mu yindi ndorerwamo iri kure igaragaza ko mu minsi iri imbere ubwo buvugizi bukuru yakoraga ko buzatera ikibazo kiremereye cyane, birumvikana kutoteza abanyamurenge. Noneho basanga kujya kwicira abanyamurenge muri Kongo, iyo pura yabo, basanga kujya kwicira abanyamurenge muri Kongo usize bukuru Kigali bavugira ko ahubwo ikirukura ari ugukuraho bukuru. Noneho nibi kwica abanyamurenge bigakomeza. Biriya rero byabaye biri mu mugambi muremure wo kugira ngo abanyamurenge bakomeze barimburwe nta wuvuga, kuko abenshi abanyamurenge bararuciye bararumira. Bukuru rero kuba yari umwe muri abo ngabo bakoze ibyo abandi bananiwe cyangwa se ibyo abandi batinya, ni ibyo ngibyo rero byatwaye ubuzima bwe.
None komurede Maitre Nyasi, ndagira ngo twinjire mu bugenzacyaha bw'u Rwanda. Amagambo yatangajwe na Libe ateye impungenge kuko araca amarenga menshi cyane. Ubundi tumenyere ko umuntu yitabye Imana cyangwa kwita Imana byo ni nk'ibintu naco, ariko kwicwa cyangwa nk'ibi tuvuga ni ibintu biba byapanzwe n'abashinzwe kubikora. Ubushize twaganiriye ku rupfu rwa Dani, twabwiye ko Dani yiyandikiye inyandiko ze avuga ko nyine yiyambuye n'ubuzima cyangwa yari afitanye ikibazo n'umugore we bashakanye hano muri Amerika. Nakurikiye imihango yo kumushyingura, mbona ari akababaro n'agahinda, usibye ko tutabyemera nyine kubera byose ko ari tekinika. Ahangaha rero nagiye nkurikira ibinyamakuru bitandukanye mu Rwanda, numva yuko bamwe bashaka kubuildinga narrative bavuga bati bukuru yazize yiyahuye bitewe n'uko bashakanye yabaga yamucaga inyuma. Ni inkuru y'ifondo ariko idafite foundation. Ibinyamakuru byo byatangiye kuvuga nyine ngo umuntu wiyahuye ariko ngo yari afitanye ikibazo n'uwo bashakanye. Ikindi kintu cyantunguye ku maradiyo nagiye numva mu Rwanda ni ukumva yuko aho yagiye kwiyahurira atarahazi, ngo yagiye kubaza ngo uburyo yagera muri etaje ya kane. Aho hantu nawe muhatekereze, umuntu ufite umugambi wo kwiyahura abaza aho ajya kwiyahurira, abaza uburyo ari bugereye, ese ajya kubaza ati nagera kuri etaje ya kane nje kwiyahura? Nabyo nabikemanze, mbona yuko ntabwo birimo guhura. Ikindi kintu nagiye numva ni ikintu kireba na Thierry Murangira ubuza abantu kuganira kuri iyi nkuru ngo kugira ngo batica iperereza. Niyo umuntu yiyahuye mubizi, iperereza rindi murimo gutekereza ni irihe ryatuma mubwira abantu hanze ngo mwirinde birimo kuvugwa mutica iperereza? Amagambo rero y'umuvugizi wa Libe Murangira Thierry ngo yabwiye igihe ko uwiyahuye ari Maitre Bukuru Ntwari wari utuye mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge. Yagize ati umugabo witwa Bukuru Ntwari niwe wasanzwe Nyabugogo gusa iperereza aracyakomeje kugira ngo hamenyekane icyateye urupfu rwe. Murangira yavuze ko abantu bakwiye kwirinda ibihuha mu bihe nk'ibi ndetse bakareka iperereza akazi karyo kugira ngo hamenyekane ikishe inyuma y'urupfu rw'uyu mugabo. Ikindi kintu cyantunguye kuri Libe ngo yakomeje avuga ngo Libe yihanganishije umuryango wa Bukuru Ntwari kubw'iyo nkuru y'akababaro. Natumwe kumva Libe yihanganisha famiye n'ubwa mbere nabyumvise, nta namwe nigeze numva Libe mu yandi magambo mu bantu bitwa ko biyahuye ntabwo yihanganisha umuryango wa Kizito Mihigo. Libe ntabwo yigeze ibikora, ariko babikoze kuri Maitre Bukuru ngo bihanganishe umuryango kubera inkuru y'akababaro. Ntabwo bihanganishe umuryango wa Rwigara Sinapol, nubwo kwa Rwigara bitari byarakabaye Libe, ariko twari dufite polisi yitwa Inyamwuga. N'ubwa mbere numvise urwego rw'ubugenzacyaha rwihanganisha umuryango w'umuntu byitwa ko wiyahuye kandi muri rwa Rwanda bavuga yuko umuntu wiyahuye ubundi ataririrwa umuntu wiyahuye ubunda nta buryo musikare wiyahuye ntabwo ahambwa mu cyubahiro cyangwa umuntu n'umunyamateko ndumva ariko byari bikwiye kugenda niba kuko yiyahuye nta muntu ukwiye kumugirira impuhwe nta muntu ukwiye kuvuga ngo ndatanga condoléances iyo ni doctrine yo mu gisirikare buryo umusirikare wiyahuye nta mihango yo kumuherekeza igibaho kwa kundi bakerekeza umuntu mu rwego rw'icyubahiro umusirikare wiyahuye ahambwa nk'imbwa nyine noneho nta muntu atekereza ukuntu ribe igira wa mutima wa kimuntu ikavuga iti twihanganishije umuryango wa bukuru kuri iyo nkuru y'akababaro nibaza ni Kizito Mihigo ko batamwihanganishije famiye ye kwa Rwigara ko batabihanganishije ubuko abandi bashimutswe nako baburi mirengero ko tarumva ari message zibahumuriza ko muri Demetri Nyasi nibaje byinshi kuri aya magambo mfitemo na red flag nagira ngo twinjire muri iyi nkuru n'umbwire ibitangazwa na Libe cyane cyane Murangira Thierry umuvugizi w'uru rwego
urakoze comrade tangiye mbikubwira nuko kuvuga ku rupfu rw'uyu muvandimwe ni ibintu bitoroshye ibintu mbaje rero birimo ibintu byinshi neza kugira ibyo nibagirwa uraza kubinyibutsa ariko mbere nande reka mbwire abantu ko tubanze turebere hamwe urupfu uyu circonstance metre yapfuyemo noneho turebe ibirimo bitangazwa n'impande zitandukanye noneho ariko turanaboneraho n'umwanya wo kubwira abantu twebwe amakuru dufite twabonye y'uburyo yishwemo kandi ntekereza ko biri buze no kuba imbuzi ku bandi banyarwanda ko ni uburyo bushya Kagame n'abicanyi be badukanye bwo kujya bicamo abantu noneho tuze no kugenda dusubiza bimwe muri ibyo bibazo cyangwa bivugwa n'abandi hirya hino muri makeya rero Comrade Serge nuko ukuntu bimeze kugeza uyu munsi kuri iyi saha nta muntu ushobora gusobanukirwa neza cyangwa se habe na gato nta n'agashweshwe gahari k'ukuntu metre intwari yakuwe mu rugo akajyanwa akaza kugaragara yapfuye kugeza n'ubu ntago birasobanuka igihari ni urujijo rwatewe n'abo bishibe ari nabo no kugeza n'uyu munsi ubona bakomeza kugenda bakuriyetinga izindi narratives zitandukanye kugira ngo bakomeze kubiba urujijo mu bantu uyu munsi umuvandimwe amaze gupfa polisi ibyo wasomye mu bitangazamakuru banditse ko bayobewe uwo ari we kuko nta byangombwa yari afite ariko siko byari bimeze kuko bishe uwo bazi neza nibo bamukuye mu rugo ahubwo babivugaga mu rwego rwo kugira ngo babibe urujijo umuryango we ntushobore gusobanukirwa ahayingayinga mu masaha kumi n'ebyiri n'ikindi gihe nibwo umuryango watangiye gushakisha aho umuntu ari bamubuze umuntu waraye mu rugo baramubura tangira guhamagara telefoni baza kubona basanga telefoni yayisize mu rugo bibaza uko bimeze mu gihe bakiri aho amakuru y'urupfu rwe yabasanze mu gihe .com niho bayabonye Number one, kubera iki igihe .com umuntu akwiye kuba yakwisubiza nawe ko igihe .com ari ikinyamakuru cya ni ikinyamakuru cya leta. Icyo ni icya mbere kubera gihe.com ikinyamakuru cya leta ari cyo kihutiye gutangaza inkuru nk'iyo ngiyo. Icya kabiri bukuru ni ukwibaza ese ukwiyahura yiyahuye, igisubizo ni oya, ahubwo ba rwabuze isoni bahora babeshya nyine nibo batinyuka bakavuga ko yiyahuye. Ikintu rero gihari abantu bagomba kumenya ni uko uyu mugabo nk'uko nari namaze kubisobanura yatabarizaga abanyamurenge. Uku gutabariza abanyamurenge rero ntabwo Kagame gukunda, arakwanga kwanga urunuka kuko ni wubi. Nongere mbisubiremo, ibingi b'abanyamurenge baranabitinya, babivugira mu matamatama batatobora, babivugira mu mazu yabo, ari kandi ibyo bibeshya ko badashaka kubivugira ku mugaragaro. Kagame we arabizi ko batamukunda, arabizi ko babizi ko ari we ubica, ariko icyo abarwana nacyo ni ukugira ngo batavuga, nabo bakamubera abana beza koko bagaceceka. Ibi rero kubera ko yakomaga Kagame mu nkokora kubwicanya arimo akorera abanyamurenge, yakuwe mu nzira aricwa. Abantu bakurikiranye ikiganiro twagiranye Serije ku itariki 14 igihe abanyamurenge bakoraga imyiyerekano inaha basaba ko abanyamurenge batabarwa, ibi bintu twarabisobanuye neza ikibazo ahantu gishingiye. Ibi tubaza no kubigarukaho, ariko reka tubwire abantu twebwe amakuru dufite y'ukuntu uyu mugabo yishwe. Kuru yari mu rugo rwe baramutwara, ariko bahamutwaye bate? Ibi bintu bigenda bite? Byagenze ni ibintu do byatumye mfata umwanya wo kugira ngo ninjire ahantu hatandukanye nshobore kumenya amakuru y'ikintu kiriho, kuko ni ibintu udashobora gusobanura umuntu. Ibintu byabaye kuri Nsabigabadani ni nkabyo byabaye kuri Maitre Bukuru. Uburyo bamukuye mu rugo kugeza umurambo ugaragara ntibwigeze busobanuka no kugeza n'uyu munsi, ni nako byagenze no kuri uyu Maitre Bukuru. Kandi nanibutse ko ari n'umuvandimwe we, n'abavandimwe bahaye. Ukuntu byagenze rero ngira ngo Abanyarwanda Serije banabyumve neza kandi banamenye uburyo bushya ko Kagame n'agatsiko ke bahorana uburyo bushya bwo kwica buri gihe bushya. Abantu bakuye mu rugo batwaye Maitre Bukuru bamukuye mu rugo rwe bari mu gipangu hakoreshejwe abantu bamwe mu bantu baba mu gipangu cya Maitre Bukuru. Bari aho mu gipangu bari baracurishije urufunguzo rwo kwa Maitre Bukuru mu ijoro barinjira. Abantu bari mu nzu bose baterwa imiti na Bukuru arimo barasinzira, nta washoboye kweguka kubera imiti bateye. Bafata uwo bashaka arongera barakinga baramutwara baramwica, bamaze kumwica batangaza biriya, basiga babibye urujijo rutazigera ruvaho no mu bantu bwo kwibaza uburyo umuntu yavuye mu rugo akagenda akaza gusangwa yapfuye, kandi abantu bari kumuzi nawe bari bazi ko bari kumwe n'uwo muntu. Ubwo ni uburyo bushya burimo gukoreshwa, sinzi aho Kagame yabukuye iyi nshuro, nibwo buryo burimo bushya bwo gukoreshwa bwo kwica abantu. Ni ukuza ndagira ngo abantu tubibwire abantu banabikurikirane, abantu bakurikira ditahuka cyangwa bazanadukurikira. Ubu ngubu abantu barimo gukoreshwa ni abantu muba muturanye mu gipangu, kozi banyu mu mago, bagakoreshwa muri ubu buryo ngiye kuvuga. mu gipango ahantu tuye baragenda bakahashyira umuntu wa demai akahakodesha nawe akaba hafi aho ngaho akakumonitoringa ari hafi aho ngaho mu gihe ari aho ngaho rero yiyaranje agakora uburyo bushoboka ubwo aribwo bwose yaba aciye ku mukozi wawe yaba bikoze ku giti cyawe n'ubushuti mwarimu ufitanye akabona urufunguzo rw'inzu yawe akarufata akajye akarucurisha utabizi rugacurwa yaba serire yaba iki icyo ari cyo cyose kigacurwa urwo rufunguzo rumaze gucurwa rero ubwo ugeze tawanyuma wo gupfa biba birangiye azana rwa rufunguzo ku munsi wageze igihe bamaze kuvuga ati uyu munsi nturenga agafungura abari mu nzu iyo harimo abandi bantu bakabasinziriza bagahita bagenda bagakora ibyo bakora banyarwanda ubaho bigeze n'ubugome bw'indengakamere aho bigeze ntawe batazakora ibi bintu aho bigeze ntacyo batazakora impfu zigezweho n'impfu zo kwiyahura kandi abantu bakaba batabasha kumenya neza ngo umuntu yavuye gutaha ibi rero biraborohereza kubajyaga ku mihanda bagafata abantu babashimuta bakabanza kurwana nabo n'abantu bareba uburyo bwo gufata abantu bakabatwara ejo ukumva ngo babuze ejo ukumva ntabwo bizongera kubaho nibizajya binaho bizajya bibaho uko babishatse ariko ubu buryo bushya bafite ni uburyo bwo kukwinjirana mu nzu abantu mwese mwaryamye bakabasinziriza bagatwara uwo bashaka bagakora icyo bashaka ubu banashatse bakwicira naho bashatse bakora n'ibindi aha rero tukaba ziyo tunibutse n'abantu ko ibi nta kuntu abantu bafite bashobora kubicika kuko urwego rwakabaye rukora iperereza nirwo ruba rwakoze ibyo ngibyo nibo bakabaye binjira aho ngaho bakareba abantu bakoze ku nzugi bazikingura bagafata ama fingerprint bakareba bagafata ama footprint y'ukuntu abantu bagiye binjira mu nzu iryo perereza ntago riteze kuzakorwa kuko ababikora abakirimineri ba mbere n'abo ngabo nyine bitwa ko aribo bakora amaperereza Maitre Bukuru rero yapfuye muri ubwo buryo ni muri ayo mayeri mashya bazanye si we wenyine n'abandi imbere baraza kwicwa muri ubwo buryo icyo dusaba abanyarwanda ni ukugira ngo babe maso aho biri ngombwa nta mpamvu aho bitari ngombwa nta mpamvu yo kugira umukozi aho bitakwiriye nta mpamvu yo guturana n'umuntu ubona ukeka amababa cyangwa se ngo wimariremo umuntu uwo ari we wese nuko nibwo buryo ubu ngubu Kagame agiye kudushyiramo bwo kubaho tutabana bwo guhora twikanga abantu kuko abo bashuti bacu abatugize inshuti abashobora kuba ari abavandimwe bacu abakozi bacu nibo noneho barimo gukoreshwa kugira ngo babe ibiraro byo kugira ngo abantu bapfe mukuru rero yapfuye fa noneho ibyatangajwe na leta nabyo bifite ikindi kintu bigaragaza biratangaje kumva Murangira asaba ati nyaboneka mureke kuvuga biriya rero biramenyerewe mu muco niba navuga ko ari umuco nyarwanda cyangwa se mu muryango nyarwanda umurozi iyo yaroze umuntu ntago aba yifuza ko bivugwa biriya bya Murangira rero ni amagambo y'umurozi iyo bavuze arakomereka arababara ntago rero bifuza ko ibijyanye na ruriya rupfu bivugwa ahubwo barifuza ko bakora iperereza kandi iryo ni rya perereza rikorwa n'abo ngabo bamwe abantu rero ko hari iperereza mu by'ukuri rihari rishobora gukorwa ikindi cyantangaje nanone kuri ribu n'ibyo ribu yavuze bavuze ko hagiye gukorwa iperereza ariko banarangije bavuga ko nyakwigendera yapfuye yiyahuye amanutse ahanutse mu igorofa ya inkunda amahoro ngira ngo niba nibuka neza rya soko ubwo rero ibyo ngibyo bikaba ari imvugo ni contradiction kuko nta gushobora kuvuga findings z'ibyavuye mu iperereza kandi iperereza ritarakorwa yombi subiremo numvikane neza wenda sinumvikanye neza nta gushobora kuvuga ngo ibyavuye mu iperereza nibi kandi mukanya uri munavuga ko mugiye gukora iperereza rero ntago kugeza uyu munsi ntago bari kuba bavuga biriya bintu byose by'ukuntu yapfuye kandi bavuga ko bagiye gukora iperereza bakaretse iperereza rikajya gukorwa ariko kuba uyu munsi bavuga ko bavuga icyamwishe n'uburyo yapfuyemo kandi bakavuga ko bagiye gukora iperereza ni ibintu bigaragaza ko ari ibintu by'ibitekinikano kuko ntago watanga imyanzuro y'ibyavuye mu iperereza ritarakorwa icyo ni icyambere cya kabiri nanone hari ibinyamakuru bitandukanye bikorera leta byagiye bitangaza ibintu by'uko ngo by'uburyo yapfuye akenshi ibintu by'urukozasoni tubamenyereyeho byo guharabika abantu n'abapfuye nabo bakaharabika bavuga ko ngo ikibazo yari afite ngo cyatumye yiyahura ngo kubera ko umugore we yamucaga inyuma ariko ni ibintu biteye agahinda Serije hari n'igihe umuntu aba yumva ibintu akabura n'ukuntu abivuga umudamu wa bukuru mu by'ukuri navuga ngo ni umukecuru ni umukecuru ufite nk'imyaka iri hejuru ya 55 ndatekereza umwarimu wa Ecole Primaire Kamuhoza ku Kimisagara nanone w'umukirisitu iriya leta ikwiye kuba inakorwa n'isoni no kuba yatinyuka kumuvugaho ibintu nk'ibyo ngibyo ariko bagatinyuka mu rwego rwo kwandagaza umuntu bagatangira bakavuga ibintu nk'ibyo ngibyo ngo umugore we yamucaga inyuma ngo nicyo cyatumye yiyahura ariko nanone umuntu anarebye akavuga ati reka tubyemere ko yamucaga inyuma ariko sibyo ni ibintu byo kwa Kagame by'umwanda bazana abantu ibintu byo gucana inyuma abantu abagabo n'abagore umuco wo gucana inyuma cyangwa se ingeso yo gucana inyuma ni nshya mu Banyarwanda ku buryo noneho byatumye uyu mwavoka wahuye n'ibi bibazo waburanye ibibazo byenda gusa n'ibi ngibi byose kugeza uyu munsi ahita ako kanya mu buryo butunguranye yiyahura ibi rero bintera gutekereza kuri Kagame uwo ari we nkumva binsubije ahandi hantu ariko nanone nkongera nkanibaza niba umuntu bamuciye inyuma akiyahura ubu Kagame we n'amagufwa ye yari kuba akibaho n'amagufwa yari kuba yarashwanyutse ko we ntekereza ko uburyo nyiramongi amuca inyuma n'uburyo yamuciye inyuma akabyara abandi bana atari umwana w'imfura akagamara aho uburyo yaciye muri ba bantu bose aho Jeannette yaciye hose murahazi ba bandi Kagame yita interahamwe nibo bamusaguriye ubu Kagame we yari kuba arijugunye muri acide agashwanyuka ntabwo yari kuba akiri umuntu ukiri muzima ahangaha ibi bintu rero byo guharabika abantu ugaharabika umuntu yanapfuye bidusubiza ahantu inyuma habi no gutekereza ibintu bibi nongere mbisubiremo ntago metre bukuru yiyahuye ibi byo kumuharabikira umuryango k'umugore amuca inyuma ntago amuca inyuma nta nubwo bigigira binabaho ucibwa inyuma ni Paul Kagame ibi baciye inyuma baranamusuzugura bamugira rubebe bamugira imbwa yaba ari uwiyahura rero ubu aba yararangiye ntago tuba dugifite n'ibibazo nk'ibi ngibi ibibazo dufite byose aba bantu birirwa bapfa bose ntago yaba guca inyuma byatumaga umuntu yiyahura ntabwo uyu munsi twari kuba dufite ririya shitani ritwica nabi ukuntu ritwica nabi uyu munsi Serije rero nkaba ngira ngo sinzi ibyo wambaje nabisoje ariko nagira ngo ngira abanyamurenge ko ariko ndeke no kubibwira abanyamurenge gusa ndeka mbibwira ubwoko bw'abatutsi muri rusange Serge nyemerere ibi ngiye kubivuga mbivuga kundi by'amahire kundi n'umututsi ngira ngo mbabwire ikintu cy'imyumvire y'ubujiji ikabije abantu bafite yo kumva ko Kagame ngo ari umututsi abereyeho buri mututsi akabica kabagira nabi ko bakarenga kuvuga ati byibura uko impyisi iwanyi kurya ikurundarunda ibyo bintu ntibamenye ko ari ubujiji ibintu byo kujya aho ngaho bagatekereza ko Kagame adahari nta wundi muntu wayobora igihugu ngo gitungane iyo myumvire ni ya kera abamaze gukora mu nda bamaze kubibona ariko abantu ntago bakwiye kuba bakwiga kubera ko yabakoze mu nda ahubwo abantu bakwiye no gutekereza ko inkoni ikubise mukeba uyirenze urugo ibi bintu byaratubayeho twebwe abatutsi bo mu Rwanda aricagura tuguma mu bujiji abantu baguma mu bujiji none biratangaje kuba ashobora no kwadukira abanyamurenge uyu munsi abavandimwe bacu ganira nabo mu Rwanda kumva baraho ni nk'abantu baraho bategereje ko bumva ko Kagame ari umukiza ko n'ibyo yakora ibyo ari byose ko ari umututsi uwo abanyamurenge kugeza uyu munsi nabo ni abantu baraceceka ubushize navuze impamvu Kagame abica arifuza ko abajyana hariya muri gereza ye akaba ariho abarindira kandi no kubashyira muri gereza ye hariya mu Rwanda bose ariho bari ntibatekereze ko kubica bizabirangiye ahubwo azaba abonye uburyo aroba umwe umwe noneho abica batabasha no kuvuga njye nkavuga nti uyu munsi ni umwanya mwiza w'abanyamurenge wo kugira ngo batekereze bagire icyo bakora icya mbere nagira ngo mbabwire ko iyaba amaraso ya bukuru uyu munsi yaramenetse akaba ariyo ya nyuma ntihazagira umunyamurenge wongera gupfa tambo twaka abanyamurenge bakacyemeye bakagitanga koko noneho bagaceceka ariko ndababwiza ukuri ko strategi uburi ingamba nshya zo kurimbura abanyamurenge zo zirigwa amanywa nijoro ubwicanyi bwo kurirwa abanyamurenge burashyirwa mu bikorwa amanywa nijoro mwavuga mutavuga Kagame atinya umuvuga arabyanga ariko kuba mumuzi ko abica murabizi abenshi turanabiganira bose ariko nawe arabizi ko mubizi ariko yanga ko mubivuga iyo mumufashije ntimubivuge muba mumufashije ko muba mumuhaye uburyo bwo kwiyoruganiza noneho agakomeza agacura inkumbi rero ni umwanya wo gutekereza niba mwakwemera tega ijosi akabica cyangwa niba mushobora kuba abagabo rimwe gusa rya nyuma mukaharanira igitinyiro n'ubudahungabanywa bw'ubwoko bw'abanyamurenge aha ngiye ndabwira abanyamurenge cyane cyane abatari mu Rwanda mugerageze kwamagana ikibi kibakorerwa kandi icyo kibi mbivuga inshi z'amanga nta kindi ni Kagame uwaduha nonaha inkuba ikamukubita tukumva ngo iramwanuye mwakongera kumva umuntu upfa azize urupfu rutari urw'ikirago mu karere k'ibiyaga bigari muzavuge ko njyewe mbeshye Serije rero nkaba numva nasoreza ahangaha kuvuga ku rupfu rw'uyu muvandimwe nanone nongera kuvuga ngo abavandimwe be nibakomere Imana iri kumwe nabo kandi iri kumwe natwe twese urakoze
Comrade Maitre Ignace Rusagara ku magambo meza uvuze ntacyo narenzaho gusa n'akabazo gato abantu banditse kandi nanjye nagatekerejeho barabaza bati Maitre Ignace Rusagara utekereza iki kuba mu byo twabwiwe batubwira yuko atarazi na nyubako yari agiye kwiyahuriramo umuntu utuye niba mbyibuka bavuze ko atuye harya ni Kimisagara ndacyo ari Kimisagara bavuze yaba atuye yaratuye ku ntago noneho Nyabugogo akaba atazi iriya nyubako no kugera kuri etaje ya kane ngo yaje arabaza ati bagera kuri etaje ya kane bate urumva umuntu ujya kwiyahura nako sinabizi wenda ndimajina umuntu ujya kwiyahura ntabwo aza kuvuga ngo nimundangire aho njya kwiyahurira nimumbwire ukuntu nagera hariya kumbwira umuntu utuye Kimisagara atazi Nyabugogo ese iyo imebure yayimenye ate kugira ngo abe ari ho ajya kuki atagiye kuri ya nzu ya Kagame muri Centre Ville iriya nzu ya Kagame kuki atagiye kuri za tawa z'ubumwe kuki atagiye muri ziriya za Radisson Blu n'umumetre n'umuntu ufite icyubahiro yagenda agakodesha n'icyumba akajya kuri etaje ya 15 akiyahura urumva ariko kumbwira ngo n'iriya nzu ngo byitwa ko yiyahuriyeyo ngo ntiyari azi n'uburyo ahagera avuze ntariko abantu baratubeshya pe bakadushushanya birambaje ariko nta kintu abivugaho ibaruwa yandikiye Secretary General wa Nations Unies ndakeka nari ndimo kwishyira kuri YouTube live mushaka ko mwakijeho amaso cyangwa mwana yibonye ni ibaruwa ndende yanditse tariki ya karindwi z'ukwa kane wumva ni tariki yanditseho tariki ya karindwi z'ukwa kane 2021 ku munsi twavugaga imyaka 27 Jenoside yakorewe Abatutsi nibwo yanditse ibaruwa ayandikira Secretary General wa Nations Unies amubwira nyine ibibazo birimo gukorerwa abanyamurenge n'iyi baruwa nayo no kubayishyira kuri uyu munsi bashaka no kumubwira bati wowe uranapfobya ntabwo w'agaciro ibibazo biri hano mu Rwanda wowe uraje wandika ibaruwa nk'iyi kandi ugaragaza gahunda yo kwegisitirimina abanyamurenge bivuze ko utanubashye twebwo tubibona ni ikintu rero numvise iyi baruwa tuzashyira mu kinyarwanda nawe kugira ngo tuzayumve neza cyangwa bazayumve neza bizaba bifite agaciro kugira ngo banayifese bayumve neza impamvu harimo n'ibintu bikomeye kuko iyo ugaragaje ko ari gahunda yo kumara ubwoko ni ikintu gikomeye cyane yayanditse rero muri association ye action pour la paix la justice et le travail APGT ubwo ndakeka niyo association yakoreragamo nyine a sollicité une conférence nationale sur nettoyage ethnique dans les Banyamulenge sont des victimes aussi de Kivu en RDC. Aha copie, transmis copie pour l'information à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et de l'Union africaine à Kinshasa. À son Excellence Guterres, secrétaire général des Nations Unies à New York, USA. Ni ibaruwa rero yandikiye Antonio Guterres ahana kopi Félix Tshisekedi Tshilombo ndetse akaba n'umuyobozi wa African Union magingo aya agenda agaragaza gahunda yise le nettoyage ethnique en cours contre les Banyamulenge dans les hauts plateaux de Minembwe en territoire administratif de Uvira, Mwenga, Fizi dans les provinces de Sud-Kivu en République démocratique du Congo. Agenda detaye nyine gahunda yise nettoyage gukuraho ubwoko bw'abanyamurenge niba ruwa kubayishaka naza kuyiboherereza mukamwayisoma mwitonze ariko ikubimo ibintu bikomeye asobanura ko ngo dire 7 avril 2017 au 7 avril 2020 la machette d'exterminer les abanyamurenge est en marche bivuga ko kuva mwaka wa 2017 itariki ya 7 z'ukwa kane kugeza ku itariki ya 7 z'ukwa kane mwaka 2021 imashini yo gutsemba abanyamurenge irakomeza ndakeka ari gukomeza cyangwa iracyakora urwo rugendo arabisobanura nyine asobanura ibibazo by'abanyamurenge dari ho plateau d'Uvira Mwenga Fizi ko bakomeje kwicwa nyine n'imihoro cyangwa n'ibindi byose avuga ariko reba abanyamurenge suri ni concentration imene Aminembwe, Mikenke, Kamombo e Bijobo akomeza asobanura nyine abwira secrétaire général irimo gukorwa abanyamurenge se à Bukavu en RDC c'est mercredi le 7 avril 2021 maître Bukuru Antoine président wa EPJT comme on est ni muri babaje niba ari ubwayo yanditse le 7 avril tariki ya kane ngo kwa kane 2021 ayandikira Nations Unies mu gihe Antoine Guterres cyangwa isi iba yunamira cyangwa yibuka genocide ira ni tariki ya genocide yakorewe abatutsi wakagaragaza ko ari gahunda yo gutsemba abanyamurenge avuga ko iri marche cyangwa irimo gukomeza ngaye ngo korero iyi baruwa twazayikira mu Kinyarwanda ku buryo mwayumva mugenzi wanjye azabibakorera mu minsi iri imbere ndagira ngo wenda mbere yuko nagira ikindi bibazo nkubaza kuri nkuru komune de serugendo turi kumwe ibintu nk'ibi wenda nawe ufite commentaire wabikoraho kuko iyo umuntu apfuye iyo umuntu yiswe ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose biba bibaje wumvise ubusobanuro bya mugenzi wacu komune de metri nyasi rusagara iyi baruwa nayo nyikizanga cyangwa wenda nazana ibaha mukayumva cyangwa n'ibikubiyemo bite babwiye imirongo migari biranababaje kuba twavuga tuti kuva mu kwezi kwa kane so iyi baruwa nawe arishwe kuri iyi tariki ni ikintu kibazo gikomeye cyane komune de serugendo ndumva nawe aricyo wavuga kuri iyi nkuru
urakoze cyane Serije icyo nayivugaho natangira nunamira uwo mugenzi wacu w'inzirakarengane uwo muvandimwe w'umunyamurenge nkaba rwose nanafashe mu mugongo umuryango wose w'abanyamurenge kuko iki ni ikintu kiba ntabwo wabifata ko ari ikibazo gusa cy'abanyamurenge igihe cyose hari nk'uko Martin Luther King yabivugaga ngo injustice anywhere trends justice everywhere nuko igihe cyose hari inzira karengane igihe cyose hari uburenganzira bw'abantu buri kugenda buhohoterwa burya twese twagombye kubifata nk'aho n'uburenganzira bwacu bwahohotewe none tugagurukira rimwe ibyo bintu tukabyamagana kugira ngo isi yacu igihugu cyacu aho tuba muri komunote imiryango yacu tubashe kubaho neza tubashe kubana neza ibyo rero niyo mpamvu navuga yuko yaba ari abanyarwanda yaba ari abanyamurenge twagerageza mu by'ukuri kuzajya twumva yuko akababaro ka bamwe kagomba kubabara akababaro kacu twese noneho ibyishimo bya bamwe bikaba ibyishimo byacu twese ubwo rero nkaba nifatanyije n'abanyamurenge kugira ngo dukomeze twamagane icyo kibi ni ibintu bigaragara turabimenyereye yuko buriya butegetsi bukomeje kwica ubutegetsi bubi bwa Kagame bukomeje kwica abantu bwarangiza bukagenda bubabeshyira yuko biyahuye nakunze uburyo mugenzi wacu yabivuze bigaragara ko yari amuzi kandi afite n'amakuru ikindi rero narindo nuko abantu batangira gutinyuka bakazajya batanga amakuru tukayashyira hanze tukabyandika tukabisohora n'abanyamahanga tukabishyira no mu ndimi abanyamahanga bumva Serije bakazajya babyumva bakabasha gusobanukirwa kuko n'ikindi kintu kimaze kugaragara nuko buriya butegetsi bushaka kwigaragaza neza ku banyamahanga ku buryo rero nk'ibyo bibi bikorwa ushobora no gusanga nawe baramuhoye kuba yaratangiye kuvugira abo bavandimwe be abo bene wabo b'abanyamurenge kubavugira ati nyabuna musigeho dore hari ubwicanyi buri kubakorerwa dore bari kwicwa bakanyagwa inka zabo bakamburwa ibyabo ibyo rero iriya ngoma mbi ikumva ko abantu bagombye guceceka akababaro ka ibyo rero ntabwo ari byo niyo mpamvu twebwe twahamagarira abanyarwanda Serije yuko ibyo bibazo ibyo bintu byose twugize amahirwe n'uwo mugenzi wacu tubwira n'andi mayeri ubwo bari gukoresha amakuru yaba yarahawe y'amayeri bari gukoresha ku buryo rero abantu bahabwa nk'ayo makuru bagomba kuzajya bayasohora bakayasohora ku bantu bari hanze bo bafite n'ubwisanzure natwe tukayashyira hanze bagatinyuka bakavuga kuko nibyo bizadufasha kugira ngo dukomeze twishyire hamwe dushyire imbaraga hamwe kandi binadufashe no kugira ngo dukomeze tunasabe n'abanyamahanga yuko badufasha tugaragaza uburyo buriya butegetsi ari bubi tubasabe yuko batakomeza kubufasha kubera ko bukoresha ayo mayeri yose yo kugira ngo bwice abantu serije akaba ari icyo ni ikintu nakongeraho ariko noneho ndangiza nko kurisije ngira ngo mere mutsindagiye gatoya amagambo meza kamurade mugenzi wanjye Inyasi Busagara yavuze nubwo yageneraga abo mu bwoko bw'abatutsi gusa ngendagira ngo nyagenere none abanyarwanda bose serije iki ni igihe cy'uko abantu bagomba kumenya abanyarwanda cyane cyane tugomba kumenya yuko nta bwoko bwica hica ubutegetsi bubi abantu rero bikuremo ibyo gushaka guhora bamera nk'abajitikiya nk'abaha impamvu ubutegetsi buriho ngo ubwo butegetsi ari ubwo mu bwoko bwanjye reka mbuvugire cyangwa se reka nirengagize ibibi biri gukorwa kuko iyo umwicanyi cyangwa umurozi aba ari umuntu mubi ku buryo bigeraho nawe bikaza bikakugiraho ingaruka ibyiza ni uko twese hamwe twakwanga ikibi tukirinda ibintu byo kuzajya tugwa mu mitego ya za santima nyinshi cyane usanga umuntu agira santima noneho zikarenga kuba adashaka no kuba yabona ikibi agatangira kumvikanisha agatangira guha ahubwo gukondana victime agatangira kumvisha ngo nonese ngo kuki yavugaga ngo kuki yandikaga amabaruwa none ugasanga ahubwo ikibazo kibaye ku muntu wafashe mikoronga avuga agahinda ke avuga amateka ye avugira abavandimwe be avugira bene wabo none ikibazo kikaba ike aho kugira ngo ikibazo kibe uwo nguwo umuhohotera aho rero niho serije nsaba abanyarwanda rwose yuko iyo dutangiye tugiye mu tuntu duto duto tugatangira no kurengwa n'amarangamutima cyane na za santima cyane burya tuba turi gufasha abo bantu bari iyo tunarebeye uzarebe niyo umuntu ari gukora ibintu bibi nk'abo bicanye none abantu bakarebera ukavuga uti ariko se ubwo ntari umunyamurenge ubundi naruciye nkarumira nk'icecekera iyo urebereye cyangwa se ukaruca ukarumira ngo kuko weho bitarakugeraho nawe ejo aba ari wowe niyo mpamvu rero tugomba kuzajya buri gihe tugira izo ndangagaciro iyo principe yo kuvuga ngo ikibi tugomba kukideno tugomba kucyanga n'uwo muntu uba ukora ibintu bibi yica abantu abafungira ubusa acamo abanyarwanda n'ibice tugomba kumwamagana tugomba gushyira hamwe tukamwamagana kugira ngo n'ibyo bintu birangire bye kuba umuco usange byarabaye nk'umuco mu banyarwanda kwibaza ati se ahandi ho niba umuntu ndetse hano muri Amerika ko abantu birirwa bandika abantu birirwa bafata bari kuri za YouTube za podcast za bakavuga ibyo bishakiye subject bashaka bakavuga umuperezida bakavuga ibiki bakavuga opposition bakavuga ibijyanye n'ibyo ibyo bishakiye byose kuki bo baticwa kuki twebwe se ari twebwe tugomba abanyafurika abanyarwanda abanyamurenge bakongore ari twebwe dushobora kwemera gukomeza kubaho kuri niyo mpamvu rero igihe kigeze cy'uko abantu bakanguka tukava muri icyo kintu cyo kuvuga ngo ngaba ni bene wacu ngo noneho ngo reka ngo mbakingire ikibazo kuko ngo uyu muntu ngo uri kwica abantu uri gukomeza kurenganya abantu ubwo ava mu bwoko bwanjye ndibwirengagize simbivuge simbyamagane noneho ejo nawe nibikugeraho sinzi kuzifuza yuko ariko nawe wafatwa so niyo mpamvu rero aba ari igihe cyo kugira ngo abantu dutangire twiyoruganize dutangire twumve yuko tuvugire umu victime uwo ari wese tureke abantu bavuga amateka yabo abantu bavuga akababaro kabo abanyamurenge niba bari gukorerwa jenoside niba bavuze ngo twebwe turi gukorerwa jenoside nta burenganzira we utari umunyamurenge bwo kujya kuvuga yuko ngo barengereye ngo ntibagombye kuvuga ngo jenoside ngo ahubwo ngo nibabyita andi mazina ngo nibabyita ubwicanyi ibyo ni uburenganzira bwabo reka batabaze reka bavuge noneho bo babashe kuba babona ubwo butabera kuko ntabwo nanone aba ari byiza byo gukomeza gukingira usanga abantu bari gukingira ikiba cyangwa se akavuga ati ubwo atari njyewe bibayeho reka ne kubiha agaciro cyangwa nicecekere cyangwa se ahubwo nanabyamagane ugasanga aho gutangiye gukondana abafitimi atari ko mwagiye muceceka tereka mbwira abanyamurenge bajye baceceka kuko Kagame nubwo mwe muri abakongore ariko muri abakongore b'abatutsi na Kagame ni umunyarwanda w'umututsi atubwo rero mwagombye kuruca mukarumira ibyo rero nibyo bikomeje gutuma abanyarwanda tugira ubutegetsi bubi n'abo bayobozi babi bakitwaza icyo kintu ugasanga batangiye kukigenderaho kugira ngo divise pour divide and rule bagatangira kubikoresha ngo bacime abantu bice none babashe kubayobora neza twebwe twagombye kuba twarabyumvise serije natinze nicyo kintu nasabaga abanyarwanda cyane cyane nk'abanyarwanda turi hano hanze dutangire tubyumve dutangire tubyitoze dutangire tumenyere tubiki tubimenyereze n'abagenzi bacu baba batari no hanze twumve yuko umwicanyi ni umwicanyi na ubutegetsi bubi nibwo bwica nta bwoko bwica kandi abantu bakikuramo ikintu cyo gutangira kumva yuko bagomba gushyigikira ubutegetsi bubi ngo kubera yuko bwaba buri ku representa ubwoko bwa burakoze cyane serije
urakoze cyane comrade Serugendo n'uburyo bivuze mu magambo yawe abira numvikana ndakeka ubwo tendance bihari nuko arabavuga bati nkuri ibintu bitu nyamuneka Kagame rwose wirebera Kagame n'umututsi mwene wacu Kagame dutabare uko se abanyamurenge bagiteza kuriya hari abantu bacyumva ko nubwo Kagame bica ariko Kagame ni hero w'abatutsi hari abantu bacyumva gutyo bakibufata kuriya so nasaba comrade Rusagara wenda niba aricyo yakongeraho kuko niwe wabikomoje ati reka mbivuge mu rwego rw'abatutsi kugira ngo mbwire abanyamurenge ariko tuzi ko mu banyamurenge abantu bakibufata kuriya bakinatubaza Kagame ko ari we warukwiye kubakemura ikibazo cyabo bwa Serugendo ndizera kujya ubyumva kuri kuri iyi radiyo cyangwa tujya tubigarukaho iyo twumva ubutumwa bw'abantu batanze batabaza Kagame nk'umututsi ngo yirebera urabyibuka igihugu cy'u Burundi avuga ati harya ngo hajya bamwitaga ngo iki muri za Rwanda Day Abarundi bamwitaga
harya mu Bubiligi yego
ni mu Buholandi igihe bamuhotera nanjye bavuga ati sinzi amagambo bakoreshaga ati wirebera ati gira ikigombe rwose wireba ubwoko bwawe kandi ari urimo kubikora urumva bareba mu bwoko bati uyu ni umututsi mwene wacu ntarakwiye kurebera kandi ari uri inyuma y'ibyo bikorwa so ndizera ko kigomba kumvikana wavuga ni abantu bakareba ikibazo bakagifata uko kigomba gukemurwa ariko batakirebye mu bwoko komande Rusagara sinzi niba aho ngaho rekera wakongera kuko wenda bari nkubwira ati tubirebe mukenwa muntu umuntu rwose arebe ko ntarebe mu bwoko ariko biracyari muri tandatu ko abantu bari mu cyo kibazo mu bwoko cyane cyane abanyamurenge bagutabaza Kagame
urakoze Serge nyirawo nanashimire komrade Denis uko abivuze nibyo iyi ni cause igomba kuba iy'abanyarwanda twese hamwe muri rusange tukanayumva kimwe ariko noneho hari ikintu cya mite kiremereye cyane icyo kintu cyo kumva ko abantu ko bashobora kunamba kuri Kagame ngo kubera ko ari umututsi ari mwene wabo aho bumva ko atari we nta wundi ari nibyo ngibyo comrade Denis yavugaga ntago hica ubwoko ntago hica ubutegetsi bubi
komrade Rusagara mu ijambo abantu bahise banyibutsa abarundi baravugaga bati kizigenza wirebera rwose wirebera jenoside ba mu Burundi kizigenza ndabona abantu banyerekeye ati niyo magambo bakoreshaga muri Rwanda Day mu Burundi bavuga bati jenoside imira dukorerwa kizigenza wirebera ndabyibuka rwose bigasa nk'ibi ngibi bamwe mu banyamurenge batabaza Kagame bumva ko ari ukwiye kuba guhagarika iyo jenoside cyangwa ibyo tubona metre bukura yita netoyage cyangwa jenoside ikorerwa abanyamurenge
komrade ibyo uvuga nibyo hari ikintu kiba gitangaje kuza gutakambira umuntu umutakambira umusaba ko agufasha kandi akagurimo ari we akagushyizemo ari ibyo by'u Burundi twese turabizi ko kariya kavuyo kose kabaye i Burundi guhera mu 2015 kose kategurwaga na Kagame n'agatsiko ke hagamije ko habaho ibyitwa jenoside igihugu kigasa n'ikinaniranye Kagame akajya gutabara cyangwa se bikagenda n'ukundi yabyifuzaga ni nako arimo abigenza n'abanyamurenge uyu munsi abanyamurenge rero bafite icyo kintu Serge cyo kuvuga ko ngo ari umututsi nicyo cya mbere ariko icyo cyo gifite ukuntu kimeze ariko noneho hari n'ikindi kintu cyo kuvuga wenda urugero rw'abanyamurenge bari hanze kuvuga ko bafite ngo bavandimwe babo hariya mu Rwanda ko ngo bifuza gukomeza kujyayo gukomeza kujyayo. Najya mbabwire ko usibye bo bahari nk'impunzi bafite nabo babyeyi babo mu Rwanda ari impunzi zihari, twebwe turahavuka dufite ababyeyi bacu dufite abavandimwe bacu, ibyo byose twemeye gushyira hariya ku ruhande kubera inyungu z'igihugu, kubera inyungu zo kugira ngo wenda nubwo twanapfa ariko igihe kizagere habeho u Rwanda buziramo akarengane. Rero kubirebera rero mbyo kuvuga ngo ndajya mu Rwanda ngo nta kibazo ngo ejo batazamfunga ngo singiye kwiteranya, niba ikiguzi cyo kujya mu Rwanda ari amaraso ya bukuru nimuceceke hanyuma mukomeze mujye mwigera mu Rwanda nta kibazo, mujye ku babysitting Kagame. Niba ikiguzi cyo kujya mu Rwanda kwanyu ari amaraso ya Dani Sabigaba nta kibazo nimukomeze muceceke. Niba ikiguzi cyo kujya mu Rwanda kwanya abanyamurenge niba ari amaraso ya Profeseri Kigabo wapfuye azira murenge nimukomeze mwicecekere bicwe abavandimwe banyu bicwe mukome mu mashyi kugira ngo musubire mu Rwanda. Hari uwo bazajya basubireho bagiye gushyingura uyu munsi wenda niba biri mu muryango wo handi kure ejo bizajya no mu muryango wawe hafi hafi. So umuntu rero akwiye kubaho agasavinga papa siyo ko ari umuntu ukarenge ugatabara ikiremwa muntu ukabaho ukumva ko ukwiye kurengera ko umuntu akwiye kuba umuntu akagira uburenganzira bwe akagira ubwisanzure bwe ntihagire umuntu umwambura ubuzima atigeze amuha. Ibyo twese nitwumva ko dukwiye kubiharanira Kagame n'agashisha imbere yacu, ariko nidukomeza kuvuga ngo nyaboneka ngo reka ngo ejo batanye cyangwa ejo ndashaka kwigira mu Rwanda ndashaka gusura kanaka, Kagame azakomeza tubane intare, azakomeza tubane ishyamba rinini, azakomeza tubane urutare imbere yacu. Dusoza rero nagiye mbabwire ko umwishi wacu abanyarwanda ni nawe mwishi wanyu abanyamurenge, nimuze dufatanye. Umwishi wacu ni umunyantege nke cyane, nitwe tumuha imbaraga. Nidusobanukirwa iryo banga tukamwambura imbaraga umwanzi tuzaba tumwikijeje. Murakoze.
Murakoze cyane Comrade Demetre Inyasi mu butumwa bwa bushorejeho kandi buranumvikana. Ndagira ngo hari ubutumwa bwa Metre Bukuru ngira ngo nshireho dufate ikiruhuko, none turaza tujya ku ngingo ya kabiri irebana n'amakuru mashya cyangwa update kuri Kasiye Ntamuhanga ko benshi batibite. Ndagira ngo tubiganireho mbere yuko tujya ku ngingo ya gatatu irebana n'ibirebana na ekonomi cyangwa ubukungu, ariko ibyo byose biraza mu kanya tumaze kumva ubutumwa nyine abanyamurenge banyorereje bambwira bati twibukiraho Maitre Bukuru Ntwari. Reka rero burafata akanya nk'iminota irenga cumi n'ingahe, ntabwo nabwumvise ariko ndizera ko hakuyemo ubutumwa twasangira munyanganiro tubwumve mbere yuko tujya ku ngingo yacu ya kabiri.
Banyamurengekazi, banyamurenge aho muherereye hose ku isi, ku migabane yose yo ku isi,
ndizera komande ubwo butumwa murimo babwumva.
Turabwumva neza cyane komande.
Serije turabwumva.
Ok, murakoze cyane.
Banyamurengekazi, banyamurenge aho muherereye hose ku isi, ku migabane yose yo ku isi, Amerika, Europe, Oceania, Canada, Asia, Afrika n'ahandi, muhorane amahoro y'Imana iteka. Uyu munsi ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu 2021 ba Mayi Mayi na Red Tabara na Forebu na FNL Parpeutu na FRDC ingabo z'igihugu cyacu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo zongeye gukora ibara bikomeye zica zisahura zinyaga zitwika zica abanyamurenge ku Muranza ho muri Bijombo ku Mugogo n'ahandi zica abanyamurenge benshi zatwaye ababyeyi abamama amatekwa benshi n'abana benshi bagiye bajanye ahantu hataramenyekana ariko nyine mu birindiro zabo. Uyu munsi Mayimana na Redi Tabare bari mu byishimo ntangere kubera ko nta muntu n'umwe nta gihugu na kimwe nta muryango mpuzamahanga nta shanga rikomeye nta puissance nta gihugu cyo mu karere na kimwe cyamagana kibaza gisobanuza ubwicanyi bari mu Nyamurenge bari gukorerwa kuva muri 2017. Bari abo bagize coalition de nazi contre le Banyamurenge barimo abayobozi barimo abasore abamayimayi bakomoka mu moko y'ababembe n'abafurero n'abavira n'abanyitu bari mu byishimo ntangere ko Muramza ibaye nka rurambo mbese nettoyage ethnique irakomeje. Bari mu byishimo ntangere kuko bumva bari kugera ku ntego bari zo kurimbura Abanyamurenge nta mpamvu. Bari mu byishimo kubera ko bumva ko ahasigaye Abanyamurenge bari ariho Minembwe Mikenke Kamombo na Bibogobogo naho baraye bariho bari buhafate bari bumara Abanyamurenge maze noneho bose bakavanwa mu misozi y'igikundiro y'igihugu cyacu ho Plateau de Minembwe bakajyanwa muri Abisinia ho muri Ethiopia cyangwa se mu Rwanda nk'uko bakunze kuvuga. Abo amayimayi na FNL na Forebu na Red Tabara bari mu byishimo ntangere kubera ko MONUSCO iri mu Minembwe iri ku Muranza iri ku misozi y'ifizi ni Plombwe ariyo Mwenga na Uvira iri kurebera gusa nta kwiyama nta giture nta kubabuza gukora ubwicanyi bamaze mu imyaka ine iri gusingira itanu. Bari mu byishimo ntangere kubera ko bari gukora ni nk'aho amarido ya ho Plateau y'imisozi n'ikindi gice gisigaye cy'igihugu asa n'ayafunze ariko cyane cyane gitangaje kibahesha ishema no kubona guverinoma yacu ya Republique Democratique du Congo na Forces Armées de la Republique Democratique du Congo FRDC aribo batereranye Abanyamurenge gusumba abandi bose. Ubundi ibindi bihugu biza nyuma ariko guverinoma centrale guverinoma provinciale mbese leta nishinzwe abantu bose b'igihugu harimo n'Abanyamurenge. Ibyo rero nibyo zabashimishije ariko hamwe n'Imana y'inganje hamwe n'Imana ya Kongo Zaire hamwe n'Imana y'Abanyamurenge n'andi moko baturanye ntabwo abamayimayi bazakura burundu Abanyamurenge mu gihugu ngo babe bonyine. Ntabwo abamayimayi bazaba mu Minembwe bazaba mu Kamombo bazaba mu Bijombo bazaba kuri Gatobwe bazaba mu Rurambo bonyine n'Abanyamurenge bayirimo. Ibyo ntabwo bizashoboka. Nta nubwo Abanyamurenge bazava hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kugeza umunsi Yesu azagaruka. Ntabwo rero itabara iza yibwira iri kwibwira ikishima ngo irimbo y'abanyamurenge, ariko ntabwo rero itabara izamara kubarimbura ngo ibe inyeko ngo babe bahinduka abanyekongo. Nubwo bakwishima ko badahinduka abanyekongo ngo bararimbura abanyamurenge, ntabwo bazabarimbura bose, ntabwo uko bworimburwa bose ngo bushishe n'ahandi bagaragaje ntibarimbuwe. Ubwo rero hamwe n'Imana, hamwe n'ubufatanye, hamwe n'amasengesho y'abakozi b'Imana, abayumbe, abahanuzi, kakurya byagenze inganje muri byura abantu ntibashira, kuva mu 1964 kugeza mu 1986, abanyamurenge ntibashize. N'ubu ngubu urebye itabara na FNL na FRDC y'ubu ntabwo izabarimbura bose, ntizabarimbura abanyamurenge bose ngo ibamare ngo igendeje naho bari mu bindi bihugu, ngo ije muri Amerika ibarimbure, ije Burayi ibamare, ije muri Canada ibamare, ntabwo bizakunda. Kandi ubwo rero bari kurimbura bishimye, ariko umugambi wabo ntabwo uzabanogera nk'uko babitekereza. Abanyamurenge bamaze imyaka hafi 60 bicwa urw'agashinyaguro nk'uru bari kwishwa none. Ariko kuva igihe cya kera cy'intambara ya FNL, APL, Comité National de Libération, yari ifite Armée Populaire de Libération, yari iyobowe na Gaston Soumyalo na Marandura, intambara tuba dukunda kwita iya Murere. Iyo ntambara yazanye ubukana bukomeye ku banyamurenge kuva mu 1964, ariko ntiyabarimbuye ngo ibamare. Ikindi kandi metode na metodoloji bakoreshaga zitandukanye n'izubu zadukanye n'iza Red Tabara. Ntabwo twumvise ko amasengero yatwitswe icyo gihe. Ntabwo bicaga umuntu ngo bamare bongere banamudekapite. Ariko ubu ngubu kuva Red Tabara na FNL na Forebu b'abanyamahanga badutse ababave barbari ya mbere, nibwo izo bintu byabaye kuva 2017 kugeza ubu. Abanyamurenge rero bari kurimburwa amahanga arebera, bari kurimburwa amashanga akomeye arebera, ariko Imana yo nyir'ububasha ishoboye byose. Rero ntabwo ikintu abanyamurenge bari gukorerwa, ubwicanyi bari gukorerwa, ntabwo ari ubwicanyi rwabaye bugishidikanywaho. Oya, ni ubwicanyi ndengakamere, ntabwo ari intambara y'amoko, ntabwo ari conflit interethnique, ntabwo ari ubwicanyi butewe n'impaka amoko afitanye harimo abanyamurenge. Oya, ni urwango, n'urwango rugaragara, n'urwango rwabyaye ku kurimburwa kw'abanyamurenge, urwango rw'abamayimaye bakomoka mu moko y'ababembe, abapfurero, ababira n'abanyendo. Iyo tuvuga gutyo ntabwo tuba tuvuga amoko yabo, ariko tuba tuvuga abantu bakomoka muri ayo moko babaye abamayimaye kuva 1964 kugeza uno munsi wa none. Rero abanyamurenge n'ubupfu bari kwicwa, ntabwo aba intelektuele, nta mu intelektuele n'umwe w'umunyamurenge wakabaye bishidikanyaho ngo abyite intambara, ngo abyite ko abanyamurenge hari uruhare baba babifitemo wapi. Rwendela iyo abanyamurenge, iyo abantu bari kurimburwa aba ari urwango gusa, urwango gusa ntabwo ruba rufite impamvu, ahubwo wenda rwogira pretext bakavuga ibintu byinshi bitandukanye, kandi iyo ubireze ubwisanyi bakora rwose nta kintu na kimwe baba bashingiyeho babanje ngo anagasuzuguro k'abanyamurenge babanje bakurikizaho ngo n'izina ry'abanyamurenge ngo riveho babone bagira amahoro bakurikizaho komine ya Minembwe haza balkanizasiyo ubungubu ngo ni ubutaka bari guharanira ngo komine mu Minembwe izimurwa isimbire mu kindi gihugu ariko n'umunsi umwe ndagira ngo bazavuga ko abanyamurenge bazabambura ijuru n'inyenyeri kuko ibyo byose baba bavuga ko babambuye izina ry'umurenge babambuye groupement ya Bijombo babambuye komine balkanizasiyo none bageze ku butaka sinzi nimba batazagera no ku ijuru n'ibindi ibyo byose n'urwitwazo ntibyerekana ko badafite impamvu ariko ni ugusinziriza abantu ni uguhenda abatabumva ni uguhenda amahanga ariko intego ari ukurimbura abanyamurenge byorera nka jenoside rero abantu bari bakwiye kubivugaho rumwe bakereka amahanga bakereka amakungu amashanga akomeye ko ari jenoside n'ubundi nibyo abantu bakora mu nyandiko mu mvugo kuko ubu abandi bana bongeye gutwarwa amateka twibuke ko mu 1996 hari abana barenga 150 batwawe amateka n'abantu bo mu bwoko bw'ababembe bagenda mu nkambi y'impunzi ya Rugusu ho Kigoma muri Tanzania na n'ubu uretse abana batanu ndagira ngo cyangwa batandatu n'umuzeyi umwe abandi bose ntarengero tuzi twagerageje kwandikira perezida wa Tanzania marehemu Dr. John Pombe Magufuli ubu twandikiye perezida wa Tanzania mheshimiwa Samia Suluhu Hassan tutegereje ko wenda uri ku butegetsi bunyine azagerageza gutanga igisubizo no gufasha abanyamurenge kubwira gusubizwa abo bana babo aho bari hose aho bajanwe hose kandi ntabwo bigoye gukorwa kuko hamwe na HCR ishinzwe impunzi hamwe n'abo babahembe babatwaye Tanzania n'imyaka mike ihari imyaka 20 n'ikintu gitoya ku gushakisha umuntu kumenya aho yajanwe naho ari ubunyine no gusubizwa imiryango yabo ntabwo ari ikintu kigoye ubungubu rero abandi bana bongeye gutwarwa Imana irakora ibitangaza bagaruke baboneke ikindi nuko ni ugushimira abasore n'inkumi n'abagabo bari ku misozi bafite umuheto bahagarara barengera ubwoko ndetse n'akarere k'imisozi miremire ndetse n'igihugu cyacu Imana rero idufashe Imana ibane n'abantu bari mu kaga uyu munsi wa none bashyizwemo n'aya makuba ya jenoside abanyamurenge bari gukorerwa Imana ibabe hafi Imana itabare ubungubu abanyamurenge bakubiwe mu makamp de concentration y'abanazi nyine nka ya yandi abanazi bashizemo abajuife mu ntambara ya kabiri y'isi nta bundi bwoko bufite abana bajanywe iminyago muri Afurika uretse abo twumva b'abajuife nta handi iyo rero ni jenoside jenoside ikomeye ikakaye cyane rero ni jenoside ikomeye cyane ariko amahanga adashaka guserutsa uno munsi wa none ubungubu rero abanyamurenge bakaba bakubiwe mu Minembwe no mu Mikenke no mu Kamombo bijombo ni bakeya rurambo ni bakeya abibogobogo bari barahari naba bari kubwegera hafi kubwegera migambi y'abamayimayi na Red Tabara bose no kubarimbura bose hose ariko hamwe n'Imana hamwe n'ubufatanye abanyamurenge hamwe no gutabara abantu bose bari bakwiye uno munsi wa none kuba bari ku misozi bagafatikanya n'abandi abanyamurenge bari kuba abagabo abasore abamama bari ku abashoboye bose bakagera ku misozi bagakomeza kwirwanaho nubwo aba barimbuzi b'abanyamurenge nyine babakoraniye ariko kwirwana ko abanyamurenge nk'uko izina ryitwa kandi rimeze kandi rimaze igihe hamwe n'ubwo bufatanye hamwe n'Imana abanyamurenge bazongera bogoroke kandi bahagarike ino genocide hari kuri uyu munsi niyinga itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu twese hamwe duhorane Imana gakondo n'urukundo mwari kumwe na Metre Bukuru Ntwari wa Ntaganzwa Imana ikomeze ibane n'abanyamurenge bose Imana ikomeze yereke itange inshuti z'abanyamurenge zabafasha kwamagana no kurwanya ndetse no gutsinda genocide abanyamurenge no munsi wa none bameze nk'abawuringa bo muri Birmanie abo igihugu cyabo cishe mu myaka ishize mikeya ariko bakagira Imana bakabona igihugu cya Zambia kirega Birmanie mu makungu mu rukiko mpuzamakungu rw'ubutungane icyo gihugu bigacisha make icyo nicyo rero abanyamurenge babuze Imana iyo mu ijuru yabonetsa igihugu yabonetsa imiryango mpuzamahanga yatuma ONU ndetse n'ibihugu bikomeye nka Amerika Belgique France Allemagne Angleterre ndetse na Chine bibaza ngo aba bantu ko baraziriki kandi FRDC yacu guverinema yacu kubwira amayimayi ngo nireke kurimbura abanyamurenge kuyibuza no kuyirwanya no kuyifuza no kuyifubisha umugambi wabo cyangwa se no guhagarika umugambi wabo aho ugeze hose ni ibintu byoroshye cyane ntabwo bigoye ariko se barayihagarika FRDC irayihagarika ubu se tuvuge ngo MONUSCO kuva 2017 ntibona ko abanyamurenge bari kuzura ubusa bari kurimburwa ariko hamwe n'Imana twizere ko abanyamurenge bazogoroka kandi duhorane Imana urukundo na gakondo Imana ibane namwe
Adita Huka nguyu Metre Bukuru Ntwari muri make nyeka ko ibyo navugaga muri iyi audio y'iminota 19 ni na resume yo mu ibaruwa ye ariko nanone ikintu ngarukaho gato ingingo ngiye guhita nyivaho tujya ku tuyimazeho umwanya kandi dufite izindi ngingo ebyiri turi bumare w'isaha ni cya kindi nanone twagaruteho kwitiranya umwanzi nk'umutunga agatoki ugashakira ikibazo ahandi mu ibaruwa ye naho yabigumuje avuga ati turugarijwe bamatse ibihugu ibyo bihugu bikomeye Amerika, Ubufaransa, UK, Russia n'ibindi byose yagiye yakomojeho mu maudio ye cyangwa mu mabaruwa ye bikorana n'abandi bantu regionali bari muri region Kagame ni umwe muri bo Red Tabara avuga niyo mitwe y'abarundi yose sponsor wawo ni Kagame mutekereza abantu rero aratubwira ibintu byiza cyane akavuga ibintu bakorerwa ariko sponsor wabo ni Kagame abo bantu nabo bafite siege mu Rwanda bicaye mu Rwanda bakorera mu Rwanda Kagame amaze iminsi avuga atabona ntabwo nabatanga ahantu rero nabo barakomeye ndiza kutuma dutanze kuri mugoroba bwumvikana ikibazo urakivuka avuga abarimo kugutera ikibazo Red Tabara n'izo za Ford cyangwa nabo bose bakurwanya ariko ninde sponsor wabo, ninde ubaha ibikoresho, ninde ubaha masasu, ninde ubakoresha, n'u Rwanda. Ukibaza uti nanone wicaye mu Rwanda, ukorera mu Rwanda, uravuga banyere ikibazo. Nahita mbyumva, ahubwo wa mugari biranumvikana impamvu bukuru yarakwiye gupfa kwicwa ni ukubera ko hari inyungu arimo kubangamira. Ikibazo cyumvikana n'abanyarwanda, abanyarwandakazi, ngira ngo tudatindaho bitewe n'uko nta n'umwanya uhagije kugira ngo tujye ku zindi ngingo, ariko ku banyamurenge turi ko kuri mugoroba ni ukubihanganisha, ni ukubabwira ngo mukomere. Ejo twari twabikomo, ejo ntabwo twabikomeje, twari twavuzeho mu kindi kiganiro gishize tuvuga tuti ibibazo bibakorerwa birababaje. N'iyo audio yakoze asamurayizinga ibaruwa ye anagaragaza abatera ibibazo, ariko abo bantu bari mu Rwanda, abasponsoro babo ni Kigali, Kagame ni ubatera inkunga, nta kuntu namwira mu kibazo rero cy'abo bantu muhanganye nabo kandi bari mu Rwanda, bakorera mu Rwanda, nawe uri mu Rwanda, ukambwira ngo ni gute utabangamira inyungu z'abo bantu. Kagame uha imbaraga rede tabara, ubaha ibikoresho, ubaha byose kugira ngo babice, ni gute bahindukira ukavuga uti aba bantu barimo badukorera jenoside kandi bafite sponsor wabo ubatuma kubikora? Ni ubutwari rero nabishima, kandi ndanagushima, dushime n'abanyamurenge, ariko mutinyuke wa mugani mubone ikibazo uko ari. Ni ikibazo gikuru kandi gikomeye gisaba ubutwari. Ndagira ngo kumva kandi ka audio gato, ejo ntabwo nabikoze ariko ni inkuru irebana n'uko FARDC Kongo n'igisirikare cyagikwiye kuba kibarinda, nacyo kitumva impamvu cyagombye kuba kibarinda, kivuga yuko mutari abantu spesiyale muri miliyoni z'abakongomani. Kongo ivuga yuko iby'abanyamurenge bavuga babyumva, ariko ataribo bonyine kamara, hari izindi miliyoni zigomba kwitabwaho, hari abandi bantu muri Kongo benshi, hari andi moko. FARDC ikavuga ko igomba kurinda ubusugire bw'igihugu, ireba moko yose, itagombye kuba specific ku banyamurenge ibyo bavuga bakorerwa. Nacyo ni ikindi kibazo mugomba gutekerezaho. Reka twumve kano gashika audio gato, nta komatete n'ubikoreho, ariko byumvikane. Tumaze kumva metre bukuru, twumve nicyo umuvugizi wa FARDC Kasereka avuga mbere yuko tujya ku ngingo yacu ya kabiri n'iya gatatu turi bukore muri iyi minota 50 isigaye.
Igisirikare cya leta ariko kivuga ko ubu hari agahenge, ariko nanone kikavuga ko imitwe irwanira muri ako karere ikoresha abarwanyi bo mu bihugu bituranye na Congo mu guhungabanya umutekano w'igihugu. Igisirikare kandi kiravuga ko ndetse banagaba ibitero ku ngabo z'igihugu. Navuganye n'umuyobozi n'umuvugizi w'ingabo za Congo, ni Kapitaine Dijone Kasereka, ntangira mubaza uko umutekano wifashe muri iki gihe.
Muriminembwe n'imicungararo yaho hari agahengwe, kiretse muri Bijombo. Imicungararo ya Bijombo harabaye gutana mu mitwe itariki 29 ukwezi kwa gatanu, hagati y'urunani rwa Mayimayi n'urunani rwa Makanika. Iyo tana mu mitwe yaratumye abantu benshi bata ingo zabo barahunga, hari n'amazu yatoriwe n'abantu bakomeretse.
None mwe nk'igisirikare cy'igihugu murakora iki kugira ngo mugarure umutekano?
Twebwe na ntaryo twamye dufata ingingo zo gucungera umutekano w'abanyagihugu n'ibyabo. Ikibabaje ni uko yaba urwo runani rw'abamayimayi batera ibirindiro by'ingabo za FARDC, abo bamakanika canke twigwaneho nabo nyene baradutera. Aha nokumenyesha yuko muri izo ntambara zo kuwa 29 muri FARDC hari intwazangabo yakomerekejwe n'iyo migwi itera ibirindiro bya FARDC.
Abanyamurenge bo bavuga ko inzego z'umutekano z'igihugu ntacyo zikora kugira ngo zibarinde, ibyo mubivuga wiki?
Twamye dukora ibyo dushobora byose kugira dukingire uwo ari we wese. Si abanyamurenge bonyine dutegerezwa gucungera, dore ingabo z'igihugu dukora twisunze ibwiriza shingiro rya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abanyamurenge rero sibo bategerezwa kwama bariko baridoga ngo FARDC ntacyo dukora, ducungera umutekano wa bose kuva Minembwe ukajya Fizi bose ducungera umutekano wa bose. Ikibabaje ni uko abo banyamurenge n'abandi bamwe bamwe badashaka kwemera utwigoro igisirikare.
Kubera icyo umutekano muri aka gace umeze nabi cyane, hari uruhurizwa imitwe yitwaje intwaro, mwavuga ko igisirikare cya leta cyananiwe?
Aba namba ingabo za Congo ntizananiwe. Niba hari umutekano muke iminembwe Fizi, Bijombo n'ahandi, nuko bamwe mu bavuka muri abo muri ko muravuga nk'abo banyamurenge baja kuzana imigwi yitwaje ibirwanisho yo mu mahanga bakayizana muri Congo. Abo bamayimayi baja mu bihugu byo hanze bagafata imigwi yitwaje ibirwanisho bakazana muri Congo. Ibyo byose mu ntumbero yo kuguma bateza umutekano muke bene wabo, yo kuguma basahura itunga rya bene wabo, no kuguma baturira amazu ya
bene. Ibyo bihugu by'amahanga uvuga ni ibihe?
Turabizi ariko nabyo tuvuga amazina, kuko twebwe turi abasirikare ntituri abanyepolitiki, ariko turazi ko hari imigwi yitwaje ibirwanisho nka makanika, twirwaneho, mayimayi ijya mu bihugu bibanye bya Congo ikazana bitwaje ibirwanisho.
None ubu muri iki gihe rero mugiye gukora iki?
Turiko tubitegura, igihe kigeze tuzoronka itegeko ryo kubahwikira bose aba bakorana na makanika, twirwaneho, biloze bishambuke, mayimayi n'iyindi, abo bose tuzobahwikira.
Kapiteni Dieudonne Kasereka, umuvugizi w'igisirikare cya Congo.
Aditahuka, munyemerere nyuma y'izi nkuru ingingo tuyimazeho amasaha abiri, ariko hari mugenzi wacu dukunda kubona kuri Aditahuka, Mukiza Kingungwa akaba agize muri sozara Aditahuka. Ntabwo iyi ngingo twayivaho tutamuhaye umwanya, ariko anyemerere bitewe n'uko twatinze kuri iyi ngingo kandi byari ngombwa. Mukiza Kingungwa, nagira ngo mbanze numva niba twumvikana, ko twa tugiye kujya kuzira ingingo ebyiri mvuga nazo ziraza gutwara iminota 50, we turagerageza kureba ko twayigabanya gato, ariko kuko iyi ngingo turimo kuvuga uyu munsi irakomeye. Mukiza Kingungwa, nagira ngo mbanze numva niba munyumva mbere y'uko natangira ngo ijambo. Mwamutwumva neza?
Yego, Bwana Serije, turabumva neza, simbizi ko namwe mutumva.
Turakumva neza Comrade Mukiza Kingungwa, kandi ugize neza, urawambwiye kuri buboneke muri aya masaha. Usanze tumaze umwanya isaha n'iminota irenga 40 kuri iyi ngingo y'ikibazo kireba n'abanyamurenge, bitewe n'ibibazo birimo kubera ari iwanyu, ano tukongera n'urupfu rwa Maitre Bukuru. Nk'umwe mu banyapolitike baharanira impinduka muri Congo, nk'umwe mu bantu b'impimbanyi ishaka yuko hari ibyakemuka muri Congo ku by'umwihariko usibye ubwoko bw'abanyamurenge, Mukiza Kingungwa, nagira ngo duhere ku rupfu rwa Maitre Bukuru. Uru rupfu mwarwakiriye mute?
Rupfu ni akababaro karenze, mu by'ukuri twabuze uko tubifata. Abana, abagore, abagabo, kuko Bukuru yavuganiraga abantu bose, kandi Bukuru mu by'ukuri yari umuntu utagira n'ivangura, ntabyo yagiraga, kandi akavuga adahembwa nk'abategetsi wenda bacu bari muri Congo bahembwa. Iwe yivugiraga ku giti cyiwe akarengera bose, yamenye ubwicanyi bubera hari iwacu, amenya ko ubwicanyi atari ubw'ababembe n'abafurero gusa, arabisobanukirwa, amenya ko ubwicanyi bwaturutse muri Redi Tabara. Ngicyo ikibazo cyishe Bukuru, nuko yakomeje avuga Redi Tabara cyane, arayinjira yandika inzandiko ayivugaho ku buryo burambuye. Urupfu rwa Bukuru rero rwatangaje abantu bose, ariko mu by'ukuri turashaka kugira ngo turutindeho, turuvugeho, kuko bisa nk'aho byerekanye ko abanyamurenge bamenye umwanzi dufite. Nuva narekeraho.
None Kingungwa Mukiza, uti yamye avuga kuri Redi Tabara, nari maze kumvisha abateze amatwi Aditahuka ubutumwa yasize bwari bumaze mu kwezi kwa gatanu nyine agaragaza ikibazo. Nagarutse ku ibaruwa yanditse ku itariki ya 7 z'ukwa kane 2021 agaragaza gahunda ya netiwa yaje y'ubwoko bw'abanyamurenge, ariko niba uvuga rede tabara aba sponsor ba rede tabara murabazi mukiza kingungwa ni bande ba sponsor ba rede tabara
urakoze cyane kumbaza icyo kibazo kuko iwacu baravuga ngo uhishira umurozi akakumara habana kandi muri ukuri igihe cyose iyo ubwiye umurozi ahagaragara kumanywa ukamubwira ko ari we ukurogera na bwa burozi bwiwe akoresha ntabwo bugira imbaraga kubera ko babudevuale babuvuze ku mugaragaro babutesheje agaciro rero FPR leta y'u Rwanda ubu nyine iri ku butegetsi ihaye dukorera biriya yadukoreye n'ibindi abantu nyine turaceceka niyo yishe bukuru uyu munsi ikica amateka y'abanyamurenge ko yavugiye abantu uriya niwe mwanzi wacu niwe uhetse redi tabara niwe ndetse uhetse na mayimayi kuko barababesha bakababwira ngo bagiye kubaheza igihugu ariko bakayoberwa ko nyuma yabwo bazoba rigata bamaze kudukuraho twebwe kuko bumva ko ni twebwe byibuze twobarwanya nitwe twarwanya u Rwanda nitwe dufite imbaraga zo kurwanya uriya mwanzi tumaze kumenya neza tugasobanukirwa haracyariho ikintu cy'abantu kutamenya ariko uru rupfu rwa bukuru rwatumenyesheje umwanzi n'abatari bamuzi ukuye ko twe duhora dutanga ibiganiro tukabivuga n'abandi benshi njyewe twaganiriye uyu munsi mu by'ukuri naganiriye n'abantu bamenya umwanzi w'umunyamurenge kuko bukuru nta cyaha na kimwe yakoze nta deni ry'umuntu yari afite ariko yishwe kubera gusako yahagurutse kumugira umunyamurenge kandi umuntu wese urengera umunyamurenge ubu ngubu n'umwanzi uribuka na wa mudamu wari ujanye ibiryo agiye gutabara abanyamurenge basenyewe uzukundu yafunzwe akamara icyumweru agateshwa abantu umuntu wese ubu nyine uvuganira umunyamurenge ni ukuvuga ngo ababaye umwanzi wa FPR ababaye umwanzi wa Kagame mu by'ukuri turakondana tubwira isi yose ko urupfu rwa bukuru rufite icyo rwagaragaje muri leta y'u Rwanda kwerekana ko redi tabara itagomba gukorwaho itagomba kuvugwaho ko rwinshi cyane abantu bamenye icyo redi tabara ihayikora bamenye umuzi wayo uwayizanye uyihetse ngiki icyo bukuru yazize uyu munsi wa none
none kingungwa ndagira ngo ngaruka nga gatoya wowe urambwira ngo mwamenye umwanzi ariko se umwanzi ntabwo bari musanzwe mumuzi ni ukuvuga se ko wenda metere bukuru kuva apfuye ariko mumenye umwanzi wowe wari usanzwe ubizi ubivuga bagenzi bawe b'abanyamurenge bakagutera amacumu cyangwa bakakwamagana metere mira akabivuga bakamwamagana ba sukarati bakabivuga bakabamagana hari abanyamurenge mwafungutse cyangwa mwabibonaga mukabivuga bagenzi bakabamagana ariko urambwira ngo kuri uyu mugoroba tuganira ngo abanyamurenge bamenye umwanzi ibintu urimo kumbwira kuko wabishimangira
ibyo nshaka kukubwira ngo abanyamurenge bamenye umwanzi twebwe jewe nari nsanzwe muzi nibwo bwa mbere tuganire kuri iyi radiyo yanyu radiyo Tahuka kandi nk'uko ubivuze nyine benshi ntibarumvise bavugaga ko mu by'ukuri abenshi bavugaga ko wenda tuvuga ibintu bitari byo abandi bakavuga ngo yaye ngo yego ni muzihore turabizi dusanzwe tubizi ariko aba ni bene wacu hari abandi babivuga gutyo ni bene wacu nimureke batwice batumare dusigarane nyine ni uko nimba bavuze ngo nibo bazadushakira igihugu bagitere utangabusha bagifate noneho tubone kukibona ko nibwo babaresha bababwira ngo bazabafatira igihugu bakibahereze mu ntoki aribo bakiyobora kandi ari ibinyoma zambaye ubusa noneho igituma nje mvuga ko uyu munsi abanyamurenge benshi babimenye n'abo twaganiriye benshi nyine babivuga bati ibi bintu birakabije bibaye inshuro nyinshi uribuka Dr. Kigabo urupfu yapfuye Dr. Kigabo yamaze icyumweru cyose hari ibyo bamwobiriza gukora arabyanga arababwira ati ibindi nshinzwe kubikora nyuma yabwo bukuru kugira ngo afe hari abavuze ngo yamanitse ku igorofa bukuru bamujanye nijoro hari amakuru tuzi ko bamujanye nijoro agenda hari n'ibintu abantu bose bari mu Rwanda bamenye bagumvise amakuru ariko batinya kugira icyo bavuga n'ubu ngubu imiryango yabo ntabwo ishobora gusohoka nk'umuryango wa Dr. Kigabo dushobora kuva hariya mu Rwanda warafatiriwe bwararangiye kubera kuko bazi ko umunsi bahavuye hariya izo ari zo bose bavuga amakuru yose y'iminyago no urumva rero njyewe nari nsanzwe mbizi kandi ndabivuga abantu bose ntibamenyera ikintu gihe kimwe bigenda biza buhoro buhoro abantu basobanukirwa umunsi ku wundi uyu munsi benshi basobanukiwe nubwo bari babizi bamwe batinda kuvuga gusa ngo ni bene wacu mureke badukore uko bashaka donc ndumva abantu b'abanyamurenge turasa n'abantu bitanze kugira ngo dushire gusa dupe kuko intego z'abanzi bacu tubafite impande zibiri twarabivumye inshuro nyinshi dufite umwanzi ukomeye ni FPR n'u Rwanda niwe mwanzi number one umwanzi wa kabiri rero niba ari abanda tuma kugira ngo batumare bafitanye isezerano ryo kutumara kuko bazi ko bari abo hakujya batwanga babonye uburyo bwo kutumara butumara noneho imitereko isigaye abasigaye bakeya donc bajya batagira icyo bazimarira hanyuma bage bavuge bati n'ubundi twabaga muri Congo turabakongomani kuko bashaka kugira ngo izina ry'umunyamurenge rishireho risibangatanye rishireho rikumvikane ahariho hose kuko niyo ntego bayitangiriye muri ariya masezerano ya San Siri iriya bajaga muri Afurika y'Epfo gusinya kugira ngo basinye ngo ni abarwanda fone ntabwo turi abarwanda fone turi abakongomani b'abanyamurenge bategereza ibizana u Rwanda ni kure cyane y'u Rwanda iyo niyo ari intego yabo kugeza ubu nyine hariho inzira ngo igihumbi zo kugarura umunyamurenge ngo abe umunyarwanda byanze bikunze babigerageje inshuro nyinshi zitandukanye kuva igihe cya FDL kugeza n'ubu nyine bagenda babiha intera bavuga ngo abantu bose bikukire babe igihugu kwacu birananirana binaniranye rero ubu nyine barimo barashaka kugira ngo basigire abantu batakibaho bashize twage gusa tugende twaga tudagifite donc n'ubushobozi bwabaga twashize gato tutakiriho rero nkavuga ngo mu
ruzukura
tugerageze kugira ngo twumve umwanzi wacu kandi tumurwanye tugire stepe yo kumurwanya murakoze
urakoze cyane mukiza ugize neza ariko ndagira ngo ducumbikire ngo bitewe n'uko mfite izindi nkuru ngiye kujya ariko mbizera ko ku cyumweru tutaba turi kumwe ndaza kubwira abakunzi baraditahuka n'ibikiganiro kizaba kiri live cyangwa twagishyira ku masaha ya nayo runaka kuko ndagira ngo mbahe umwanya uhagije n'abagenzi banyu muze tuganire ndabizi nk'umuvuye mu kazi mwarimu uri ku muhanda amasaha y'iwanyu arakuze twari tugeze ku ngingo zindi ndagira ngo rero ndareke ku cyumweru dufite ikiganiro tuzaganira birambuye ku ngingo ireba n'ikibazo cy'abanyamurenge mufite ubwo turaza kubiganira hagati yanjye namwe ku buryo wenda nabwira abakunzi baraditahuka isaha ikiganiro kizaberaho niba munyemereye twazabikora ku cyumweru
yego murakoze cyane
urakoze cyane ugira ijoro ryiza turaza kuvugana mvuye muri studio noneho ku buryo ejo tuzabwira abakunzi baraditahuka igihe n'isaha ikiganiro kizaba kibanda ku bibazo by'abanyamurenge tukabazana no bakabaganiriza ndizera ko twabikora ku cyumweru dufite umwanya uhagije kandi twabahaye umwanya ushoboka rwose munyihanganire kuba ngusabye ko twasoreza ahangaha kugira ngo tujye ku zindi ngingo ebyiri dufite mbere yuko munyihanganire ntabwo nongera gufata amapere y'abantu barimo guhamagara munyangane ko tugira okay harundi muntu ushaka ijambo ahabwo nakugenda nabwo niba ushaka ijambo reka turebe ibyo twari guha nagusaba yuko hamagara musozo aditahuka kandi rimwe ngo ijambo iminota ibiri ntabwo ntinda sinzi ko maze serugendo unyihanganire ko dufite inkuru ebyiri tugiye kuvugaho nawe hari bagenzi bacu bati nyamuneka muduhe n'umunota wenda byadufasha hari umuvandimwe ushaka ijambo rigufi cyane reka turimo kuko ntabwo twari mwima noneho tube twajya ku yindi ngingo munyangane gato mbe namushyira muri studio kugira ngo atange igitekerezo cye kuba aha ndabona mubonye ni iminota mike cyane ku gihe cyaturangiranye iminota ibiri rwose niba munyumva ikaze muri sozara
ndakumva ni njyewe
ni wowe kandi turumvikana neza kandi pole ku bibazo mwahuye nabyo turi kumwe rwose ijambo ryanyu
nta kibazo ntabwo ndi umunyamurenge ahubwo nashaka kubabwira ko abenshi tubana nabo kandi benshi n'inshuti zanjye duhorana hafi na hafi ariko ikintu njyewe nshaka kubibwiraho mbese ni nko kubagira inama bahaguruke batinyuke kuko benshi turavugana buri gihe ariko iri kubabwira ati yemwe yemwe impyisi iri kuva Kigali nimurebe neza barakubwira ngo turabizi bavuga ko babizi ariko bakavuga ngo ntabwo twabivuga ngo tuzabivuga ngo igihe nitugera muzabivuga ryari ku imiryango yanyu yashize nimuhaguruke muvuge bimenyekane Kigali irabamaze ahubwo ukumva bashira amajwi ngo ni Burundi ngo barengwe imitwe y'iri kuva Burundi rero mu babi Burundi bajye bihangana basobanure batandukanye bavugemo ko ari Alexi umenyari Alexi Sinduhije wantuze wa Red Tabara uyoboye Red Tabara ni Alexi Sinduhije hama bavuge n'abariya barimo umenyari Nzabampe muri ya mukoroneri wahunze bari abayoboye ziriya zande zose iriya mitwe yitwaje ibirwanisho kuko iyo bavugiye hamwe Burundi baba bari gushyiramo confusion abantu bagacanganyikirwa rero abanyamurenge nibihangane babuze ariko bamenye yuko kabisa bakwiye kuzajya bavuga bagatora bakavuga bikumvikana bikamenyekana kuko nka twebwe turabwira ati nimuvuge bakavuga ngo dufite abantu i Kigali ngo abantu bacu baba mu Rwanda tukababwira ati natwe tuvuka mu Rwanda urwo Rwanda turufitemo abavandimwe turufitemo barumuna bacu ba mama n'abanyogokuru n'abandi ariko turavuga ntabwo tuzakomeza guceceka abantu impyisi turi kubona imara abantu ducecekeze ngo ni abantu bariyo muri make rero ndabona ku mwanya wagiye reka mengejeje aho nzagaruka mu cyumweru
urakoze cyane muvandimwe ejo nzaba komunika mu kiganiro cya Kabagema cyangwa ari wenda nanjye nshobora gukora ikindi kiganiro duzi ko breaking news zari buri munsi ariko ku by'umwihariko ingingo y'abanyamurenge twazagaruka ku cyumweru ndaza kukomunika nabo tumenye isaha n'uburyo twabikora munyemere tujye ku ngingo ebyiri turaza kugerageza kuzihutisha kugira ngo mu minota 30 tusigaranye tube twasoza n'ingingo nanya umere ku ngingo y'umuvandimwe Kasiye Ntamuhanga abenshi barimo kubaza bati Serge bite ko ntacyo watubwiye ejo bihagaze bituye munsi ikibazo cy'umuvandimwe Ntamuhanga ni ikibazo gihangayikishije buri munyarwanda wese aho yava akagera ku munyarwanda wifuza impinduka amakuru ahari kugeza kuri uyu munsi anateye impungenge ndabona reka nsubire inyuma gato narababwiye kuva tariki ya 24 inkuru nayimenye 23 ari ku cyumweru 24 nababwiye ko yataye muri yombi buri munsi ngenda mbaha update y'ibyo twamenye n'uko bihagaze nongere ntangire nshima community y'abanyarwanda muri Mozambique nubwo uzabona kuri social media bamwe bavuga bati community y'impunzi ntacyo yakoze ntabwo yamuvuganiye ibyo rwose ntabwo ari ukuri ibikorwa byarakozwe n'ubiracyakorwa ahubwo mvuga uti kine gikorwa navuga yuko kiri ku rwego rurenze n'ubushobozi bw'inzego za Mozambique community y'impunzi z'abanyarwanda muri Mozambique cyangwa icyo twakwita Rwanda Refugee in Mozambique muri abbreviation ni ARRM yakoze akazi n'uyu munsi iracyagakora kumuntu wavaho ntacyo bakoze yaba bateye amabuye kandi atazi akazi gakorwa behind the scene cyangwa gakorwa inyuma nyine y'amarido abantu batazi hari abantu bi expose bahari n'uyu munsi bagikora nabonye kuma Facebook y'abanyarwanda abantu utanazi utanabwira uti wowe uvuga ibyo dukore na interview ubimbwire ntabwo yakubwira ibyo ari byo hari ibintu bya source d'information ari mu ndege arajyanwa ari iki ugasanga buri wese aravuga ibintu bye n'ubwo abona abantu barandika bati ibi ni ibiki ntabwo mvuze ko abantu ibyo bavuga bataba bafite source zabo ariko nanone burya ajya ashyiraho na naho hera ntabwo washinze community y'impunzi z'abanyarwanda ngo ntacyo yakoze dufite amadokima dufite inyandiko dufite ibyo bakoze kugeza amagingo ye barabikoze ni musore aracyabikora ahubwo avuga uti imbaraga zabo zageze aho babwira bati natwe yaba minisiteri y'ubutabera yaba minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yaba polisi bati biraturenze iri dosiye ya perezida wa repubulika icyo kintu nagira ngo mukimenye kuri mugoroba iyo abantu babo bajya ku ma Facebook nta muhanga nta kintu barimo gukora no akazi karimo karakorwa ahubwo wenda hari aho imbaraga zigera n'izo nzego za Mozambique ubwazo wenda bizamenyekana cyangwa bizajya hanze ariko nababwira ko evidence zirahari zo mu nzego z'ubutabera aho zivuga ziti ntabwo ari twe dufite idosiye ifitwe na kanaka ndagira ngo ibyo byumvikane so ikintu rero nabonye uyu munsi kinateye impungenge polisi yongeye gushimangira yuko itazi na dosiye ya Ntamuhanga Cassien pardon Ntamuhanga Cassien iyo polisi ivuze amagambo nk'ayo biba biteye impungenge kumva polisi y'igihugu ivuga ngo they have no clue about Ntamuhanga nta nkuru nta na dosiye Ntamuhanga bafite kuri desk yabo nibwo navuze ni ibi bintu birababaje ariko nanone ku ruhande rw'abanyarwanda cyangwa ku minota y'abanyarwanda b'impunzi ntihagire uwumva ko ari bo kibazo oya polisi ya Mozambique yongeye guhakanivuga ko idafite Cassien Ntamuhanga nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru cya All Africa umuvugizi w'ikigo gishinzwe iperereza ku byaha CENIC yitwa Haliyo Lola avuga ko ntacyo bazi ku ishimutwa rya Cassien Ntamuhanga Haliyo Lola yabitangarije ibiro ntaramakuru bya Portuguese News Agency Lusa avuga yuko polisi ya Mozambique nta nyandiko bafite ku kirego kimwe kijyanye no kubura umunyamahanga wa Lewis niko babitangarije Portuguese News Agency Lola avuga ko nta nyandiko igaragaza igikorwa icyo ari cyo cyose cyo gufata umuturage w'u Rwanda nk'uko kuko nta kirego kigeze cyakirwa cyangwa kigeze ngo nta kirego twigeze twakira urwo ni urwego rushinzwe kurandika ibyaha rwa polisi muri Mozambique ishyirahamwe ry'impunzi z'abanyarwanda muri Mozambique navugaga mu kanya Rwanda Refugee in Mozambique ARRM ntabwo rwemera ibitangazwa n'uyu muyobozi wa uyu muvugizi cyangwa uyu mukozi wa agency irebana ni mu gisate cya polisi muri Mozambique ahubwo ikavuga yuko abashimuse Ntamuhanga Cassien bakorera guverinoma y'u Rwanda kandi bagamije koroza Ntamuhanga i Rwanda iyi ntabwo ariyo nkuru yonyine y'ikinyamakuru muri iyi minsi kuva tariki makumyabiri na kane kugeza umunsi ku tariki ya kabiri nasitse ibinyamakuru birenga icumi yaba ibikorera muri Mozambique yaba n'ibikorera muri Portugal byanditse ku ibura rya Ntamuhanga ubwo mwambwira ngo nta kintu abanyarwanda bakoze akazi ahubwo ikibazo kiri ahangaha hari aho bagera bakababwira bati nta bushobozi polisi wagera nayo iti nta bushobozi dufite inzego runaka ati nta bushobozi iyi ni dosiye y'ubukuru nta wundi muntu ufite imbaraga ndizera ko bizamenyekana ariko ikibazo se Ntamuhanga tuzamubona nagira ngo hantu mu batekereze ko nabonye abarota ajya kwandika ibintu nyine batakinga no muri Mozambique babwira bati ntacyo mwakoze nubundi ugasanga noneho turababaye twese kandi biteye agahinda ariko abantu bagomba kwemera na mekanizme abantu bakoreramo kugira ngo hatejeje ubundi udatanze turwana hagati yacu ariko ibirimo gutangazwa na Mozambique ubwabyo biteye agahinda kubankurikiye kuri YouTube live na Facebook iyi ni ibaruwa yanditswe yandikirwa ubutegetsi iri mu giportugese ntabwo nayisoma ngo babwire ibikubiyemo ariko nayita nkinda yibereka yandikiye ubutegetsi batanze kopi ya nos kwandika amabaruwa bayashyira muri leta babaha icyo bita babasinyira ko bayakiriye ariko nta gisubizo babona ntihagira abantu bo baza kuzana ibintu by'ibihuha bati ntacyakozwe bite ko nta tutabonamo utabariza umuntu barabikoze kandi bari barabikora nk'iyi ni ibaruwa yanditswe hari n'izindi mfite ku mugereka ngaha ibintu byose ndabyakira ngaha babambwira ati feze rwose turimo turakora nanjye ntibigeze mbabaza buri munsi hari za nexi z'amahoro menshi mfite aha y'ibyo bakora ya kandi bashyira muri leta ariko ikibazo rero ni uko yaba polisi yaba minisiteri y'ubutabera yaba ba interiyeri bafite ibyo babwira bati iyi dosiye iraturenze ifite ba nyirayo bayireba ndagira ngo rwose ikintu mucyumve neza so maze kubona iyi nkuru rero yo muri All African nkabona uriya muvugizi wo muri polisi ariko mu gisata kiriho n'ibyaha abwirira Portuguese News Agency ko nta hantu bafite nta muhanga batamuzi batanamwakiriye cyangwa batamufite mu bubiko bwabo bw'amagereza ukareba imiryango ivugira agateka kazina muntu muri kiriya gihugu ukareba all the newspapers cyangwa inyamakuru bivuga wakibaza ati kubera ububwira burimo hariya buraturuka he buragera he buragarukira he murabona rero ko ni nk'ibi tuvuga nyine bigamba ko bashimuta abantu ko bafite uburyo babikoramo ko bafite uko babigenza ko bafite inzira bacamo ibi nabyo nabyita ko ni ruswa y'urundi rwego ariko twebwe n'abanyarwanda tutagwa mu mutego nk'iyi tuvuga ngo ntacyakozwe bigenze bite birababaje kuba babona abanyarwanda bajya kurwana tugahinduka za senene tujya kuryana komerede Denise Rugendo nagira ngo ngarukeho rero kuri iyi nkuru wenda wayivuga amagambo make cyane polisi ya Mozambique iteye n'abayi disappointed kubivuga amagambo nk'aya hari newspaper zo muri Mozambique n'izo muri Portugal ziyibaza ziti umuntu ari hehe ndetse n'ubundi buvugizi nabo bakitaza ikibazo ariko information dufite nuko bavuga bati natwe dosiye si yacu iraturenze ifite ba nyirayo ntabwo bahakana ko batamufashe batamufite ahubwo baravuga bati iyi dosiye ntabwo ari kuri desk yacu ifite abandi reba serugendo ibintu bya politiki bimazemo igihe urabizi n'uburyo mukora ibintu by'ubuvugizi n'uburyo dukora diplomasi hari abakubwira bati iraturenze ntabwo ari twe tuyifite ni nabyo mbona polisi irimo kuvuga ahangaha ariko itavuga yuko batamufite muri Mozambique ijambo ni ryanjye bwana komerede kuri iyi ngingo
urakoze cyane Serije ubundi mu by'ukuri nk'aba abo bapolisi ndabumva kuko no mu kinyamwuga cyabo kuba nka professional ntabwo wagenda ngo utangire gutanga amakuru navuga n'amazina y'abantu bashobora kuba bafite nk'iyo dosiye icyo bashaka kwerekana natwe abanyarwanda tumaze kubimenyera nuko ubwo ngubwo Kigali nk'uko byari byitezwe kuko perezida wa Mozambique yari avuye no mu Rwanda kandi yashakaga ubufasha bwo kugira ngo babe bahashya bariya bafite abarwanyi bitwaza bafite bafashe ibikoresho by'imbunda ariko bakaba bafite karakteri yo kuba baba nk'abateroriste nk'uko abivugwa ngo ndi kuvuga mu magambo ye ku buryo rero byagaragaraga yuko Kigali bifitemo ukuboko kandi tukaba twibatuzi n'impamvu dushobora no kuba twabihuza tukamenya iyo impamvu yabishaka cyane cyane muri mu journaliste ibyo byose rero bikaba nyine byerekana yuko Kigali bifite mu kuboko ubwo ari abapolisi bo bavuga buti guverinoma yo mu Rwanda ishobora kuba yarakoraboye n'abantu bari hejuru ku buryo tudashobora kuba twahita tubavuga cyangwa se batubujije gusa ariko ntibatubwire impamvu tutabitangaza tutabitangariza bari gukomeza kumutabariza ariko nicyo kigaragara twebwe ikintu ntago icyo nasaba nk'abanyarwanda bari muri Mozambique niko badacika intege ibi byose icyo Kigali bibikorera ni ukugira ngo irebe nko mu bantu baba bafite imbaraga mu bari hanze ibacecekeshe ubwo nibacecekesha abandi bakwirwa imishwaro noneho baruce barumire ubwo Kigali yica rikomeze itoteza abanyarwanda bandi bari nko mu gihugu bo yamaze no gufata neza ivuga iti ababona arabafashe ntacyo bashobora kuvuga uvuze nzajya muri gisanzajya mu muhanura mbeshye yuko yiyahuye mbeshye ko ari akisida y'imodoka cyangwa se kare yiyahuye mu mashuka ibyo byose tumaze kubibona tumaze kumenyera Serije ikiba gisigaye ahubwo ndi kugira ngo nsoze kuko wansabye kuko navugaho amagambo makeya nuko twebwe abanyarwanda turi hanze dufite amahirwe yo kuba dushobora kuba twavugira bagenzi bacu twatabariza bagenzi bacu tugomba kubikora tukirinda gutangira kwitana ba mwana dore ahubwo twebwe tukareba tuti okay njyewe niki nakora nafatanya nabande uyashoboye iki Serije ashoboye iki shoboye iki reka noneho ngikore noneho bibe byatanga mu by'ukuri umusaruro niba ari kumukura muri ayo maboko ya polisi bikaba byakorwa niba ari uku niba nabwo bidashobotse ariko tukanabigaragariza ayo mahanga yose ati dore uburyo iyi leta imeze dore uburyo ikora dore uburyo ishimuta abantu dore uburyo inagenda none isigaye ikorana n'ibihugu kugira ngo bibe bitakubahiriza amategeko agenga impunzi ziri muri ibyo bihugu ugasanga baza bagashimutwa n'abantu kubera ko habayeho za ruswa akaza abantu biyita ko ari abapolisi b'icyo gihugu kandi bashobora kuba ari abanyarwanda ibyo byose ayo makuru yose abantu bakayatanga tukayakusanya noneho tukazajya tuyageza nko ku nzego zishobora kuba zifata ibyemezo kuri bino bigo mpuzamahanga nabyo cyane cyane no ku bantu baba bagishidikanya kuri buriya butegetsi noneho bikadufasha kuba twakomeza kubigaragaza tunabasaba yuko bafasha abanyarwanda bifuza impinduka kugira ngo turebe ukuntu biriya butegetsi bubi bwavaho turebe ukuntu akarengane ubwicanyi bwahagarara mu gihugu cyacu urakoze cyane Serije
urakoze cyane Comrade Serugendo ikibazo kiranga kandi kinumvikana nuko uwo duhanganye nawe ari bwo butegetsi bwa mafia bwa Kagame ni ubutegetsi bwita ni ubutegetsi ukoresha amafaranga ni ubutegetsi bufite nyine politike yo guhungeta kandi Kagame nta kintu yatinya no gutanga na miliyoni kuko atanga n'arenga ubwayo kugira ngo yice urugero ni nko muri za kese za General Kayumba uko banegosiyaga ibiciro ni muri bya bindi twavugaga Rutagara tubwira ati bageze kuri politike yo gucurisha imfunguzo binjira mu ngo z'abantu kugira ngo banige abantu turabizi muri dosiye ya Kayumba byarabaye bafata wari umushoferi kugira ngo akore imfunguzo bazinjire mu nzu iby'amarozi turabizi ibyo koresha abaganga cyangwa abantu muri hopitali turabizi ibintu byose birakoreshwa ahubwo abanyarwanda ikintu bagomba kumenya ni no kumenya ngo twe turashaka kugenda mu bintu by'umucyo tuvuga ngo uwo duhanganye nawe turamuzi ariko wowe urakoresha mekanizime zishoboka amafaranga na ruswa biragendana noneho inzego zikaburiramo ibihugu turimo muri Afurika turabizi neza abenshi barya ruswa ntabwo bakeringa ku kiremwa muntu no kumva yuko umuntu umwe w'umunyarwanda n'amafaranga umuntu aba abonye yakumva yuko yahera kugira ngo yangaye amafaranga kandi uwo muntu yanamutanga izi ni ruswa zagaragaye mu zindi kese yewe no muri Afrika y'epfo bakajya muri MTN bati turatanga ruswa turi coding du tracking telefone ya Frank Ntwari Kennedy Gihana Kayumba Nyamwasa Patrick Aregeya bakishyura za miliyoni muri MTN bikavaho bati twajya gushaka ababuye n'abakozi mu rugo nkuko rusagara bivuze yari yenyine cyajya avuga kuri kese ya metre bukuru ni kimwe n'iyi turimo kuvuga ku bandi banyarwanda bagenzi bacu bamumva yuko bari free aho bari ariko iyo bamaze kukugira nyine target bavuga ngo baragukeneye nta kintu batata kugira ngo bakugereho so kuri Ntamuhanga rero ni mwumve challenge abanyarwanda bafite hariya barakwereka ibintu byose barimo gukora ariko bakavuga bati ngababwiza ukuri ntabwo ari twe twaragerageye turimo turagerageza muri iyi minsi yose kuva tariki 24 kugeza ku tariki ya 2 ahubwo n'abari mu nzego za leta nubwo batakwemera ko tubavuga amazina ariko baratubwira bati ntabwo byajya kuri record ariko dosiye ni ya perezida aya ni amagambo y'abantu abantu begera muri ubu kintu biba bivuze abanyarwanda abanyarwandakazi iyo bivuga ngo dosiye ni ya perezida ni ya perezida ejo nababwiraga ko Kagame yifuje kujya mu nama ya SADC kugira ngo bamwemerere kudeploying ingabo muri Mozambique SADC yamuteye utwatsi ngo murumva Kagame agiye kujyana abanyarwanda bajya gupfa muri SADC muri Mozambique pardon yasaba kase na mpaga bakamumwima perezida Nyusi akeneye abanyarwanda bazajya gupfira muri Mozambique barwana na Islamic State Kagame abwiye ati mfite umuntu hariya watorotse ubutabera ubwo urumva Nyusi yazuyaza kandi akeneye abanyarwanda ibihumbi n'ibihumbi bazajya kumenera amaraso hariya bagapfa nta n'ikiguzi bazishyura mu Rwanda so murebe rero challenges zihari tubitekereze ariko tukomeze dutere intambwe dufashe bagenzi bacu bari hariya kuruta kubatera amacumu kuko nabibonye ku ma Facebook n'andi hose komeje se rugendo ingingo ndo batwayivaho twazabigaruka ejo bibaye ngombwa ariko numva ari ikintu tugomba gushimangira kugira ngo turebe ibyo polisi irimo kuvuga tubwire n'abanyarwanda mo kwandika ku mbuga nkoranyambaga cyerekane baba ari intore barimo kuvangira abanyarwanda ari intore mukabidatiba nabyumva ariko hari ibintu cy'umwiryane mushaka gushyira muri societe kugira ngo n'abantu baryane abari Mozambique bagire frustration mubabwire ko ntacyo bakoze cyangwa ntacyo bakora none n'abatangiye bavuge bati okay we give up kandi barimo gukora akazi keza ngenda bashima abenshi turavugana ndizera ko wenda bazemera ko tuvuga kuri radio nubwo bamwe bavuga bati byakwitwa ko ari politiki kandi ntabwo turi muri politike twe turashaka gufasha umuvandimwe so ndizera ko twa ingingo twazegaruka ikindi gihe tuyivuzeho bihagije reka tujye ku ngingo ya 3 ari nayo dusoreza kuri mugoroba ni ingingo irebana n'ikintu kirebana ngo n'iterambere mu Rwanda cyangwa ikintu cy'ibikorwa remezo twari twabivuze mu ngingo mu biganiro byacu muri iki cyumweru ntabwo nibuka umunsi twabivugiyeho tuvuga ku kintu kirebana n'iriya proje ngo ya Vuba Corporation ngo igiye kuzana utuyimodoka twihuta mu Rwanda Vuba Corporation batubwiye ko ari kompanyi y'Abanyamerika ariko tumaze kumenya izina ryayo tumaze kumenya uyihagarare ko yitwa Paul tumaze kumenya ko board yose ari abanyarwanda 99% twarabivuze tuti iyi Vuba ni kompanyi ya Kagame yashingiye muri Amerika nk'uko asohoka ahangaha agashinga amakompanyi amakampanyi akaza mu Rwanda byitwa ko ari abashoramari ari uburyo bwo kwibiramo inkuru yabaye impamuye munsi rero ikitwa Vuba Corporation twababwiye ngo kigiye kuzana ngo utumodoka tugendera ku nsinga cyangwa tugendera mu kirere kugira ngo tugabanye traffic nuko nabo bavuze ko iyi kompanyi ya Vuba Corporation iherutse kompanyi y'u Rwanda inutse kompanyi y'abanyarwanda igiye muri Made in Rwanda yanditswe noneho nka kompanyi y'u Rwanda bivuze ko itakiri iy'abanyamahanga kuko batubwiye ko ari kompanyi yo muri Amerika mu mujyi wa Colorado niba ari kompanyi ari inyamerika ifite license y'abanyamerika as corporation ikaba none igiye mu Rwanda kwandikwa nk'inyarwanda nubwo nashaka kugaruka ku mwirondoro abari muri kompanyi mirongo cyane cyane kujana n'abanyarwanda usibye CEO wawe witwa Paul Nibakahani w'umunyamerika twari twabikemanze ngo twakemanze n'imishinga twaje tubona yitirwa abanyarwanda ariko ntibi y'abanyarwanda uyu munsi nakubaza ni Kigali Convention Center ni yandi yitirirwa u Rwanda ariko ha hantu yanditswe ari y'abanyarwanda leta y'u Rwanda ishyiramo incentive ishyiramo budget ifata maroni gashyira muri Kigali Convention Center yitwa ko ari y'u Rwanda ariko ntabwo tuzi nyirayo Rwanda ya ni yandi yitwa ko ari y'u Rwanda tugafata madeni tukayishyiramo tugafata incentive tugashyiramo ariko nta wabaza ngo ni yandi Kigali Arena ni yandi n'indi mishinga nk'iyi yitirwa abanyarwanda ariko nta mudepite n'umwe wabaza ikibazo kuri iyi mishinga cyangwa na minisitiri n'umwe runaka bavuga ati tubiganireho kubera ko ni imishinga ya Kagame iciye wenda muri Crystal Ventures cyangwa na ziriya ndege zishyurwa n'abanyarwanda utabaza ngo bazikodesha he ni izihe kompanyi zitwara ngahe hari ibintu bitabazwa mu Rwanda taxpayer cyangwa abaturage bishyura imisoro bakaba ari bo bakomeza babyishyura none twe bakatubwira ngo u Rwanda rwateye imbere tudashaka kubaza n'ikibazo na kimwe uyu munsi wa Paul uyu munsi yagiranye ikiganiro na CNBC Africa ifite icyicaro mu Rwanda asobanura uburyo yari amaze igihe agirana ibiganiro na Leta y'u Rwanda asobanura uburyo umushinga uteye Ambassador Minisitiri Claver Gatete yasobanuye aho imishinga igeze kugira ngo Vuba Corporation ijye mu Rwanda kandi yanditse nk'inyarwanda ivuye muri Amerika ari y'Abanyamerika nk'uko batubwiye none igeze mu Rwanda izanikwa nka sosiyete y'u Rwanda ijye muri Made in Rwanda ndetse iyi proje ihinduke Made in Rwanda ku bindi bihugu bizifuza uyu mushinga wo gushyiraho utu tumodoka twihuta kandi tugabanya traffic wahita wibaza uti noneho ninde uri bahande cyangwa ninde uri inyuma y'imishinga usibye Kagame nk'uko tuzi icyogajuru tuzi n'indi mishinga byagiye bigenda byitirirwa abanyarwanda kandi nyir'ubwite nyir'ugushinga umushinga ni Kagame noneho investment na n'ufanasinga akaba Leta y'u Rwanda kuri bije y'igihugu ariko uwunguka ari Kagame ni ibintu by'ubujura rero abantu bagomba kumva bakabona ishyano twagushije nk'abanyarwanda noneho bamara kubyumva bakumva n'impamvu tuvuga ko u Rwanda rukeneye impinduka cyangwa ibintu bigomba guhinduka ariko kugira ngo ubyumve ni uko ugomba gukunda igihugu wamara gukunda igihugu ugahita ubisobanukirwa kugira ngo ubyumve neza serugendo ni ikintu gikomeye cyane ni bimwe twita ntabwo nabyita Ponzi scheme cyangwa ni scandale economique gushinga ikintu ukagishinira mu mahanga kikaba kizatwara akayabo ka biliyoni imwe ni biliyoni 1.3 no abanyarwanda bakazishyura kandi ari icyawe kuruta yuko bavuze ngo ni sosiyete y'abanyarwanda twazanye kugira ngo iteze imbere tukaba tuzi ko ari iy'abanyarwanda ariko itazajya kwimuka amafaranga menshi bikazatwara abanyarwanda akayabo kandi nta munyarwanda ufitemo inyungu ni ubujura nk'ubundi ni ibintu bya mafia abanyarwanda batabyumva bagende bihombere reka twumve amwe mu majwi cyangwa za audio dufite hano kugira ngo byumvikane mbere yuko dukomeza kuri iyi Vuba Corporation ihindutse Made in Rwanda kandi ari y'Abanyamerika baratwiye ko ikorera muri Colorado ari kompanyi y'Abanyamerika.
Nta gihindutse mu myaka itanu iri imbere mu mujyi wa Kigali hazaba hari utumodoka dutwara abantu mu kirere tutagira abashoferi kandi dukoresha imirasire y'izuba akaba ari umushinga wa miliyari y'amadolari uzafasha u Rwanda guhanga imirimo ku basaga 5,000 ndetse no gukemura ikibazo cy'umubyigano w'imodoka mu mujyi wa Kigali. Ku ikubitiro kompanyi mpuzamahanga yo muri Amerika Vuba Corp cyangwa se Vuba Corporation ikaba yaramaze gusinyana na guverinoma y'u Rwanda amasezerano azatuma iyo kompanyi izana izo modoka zigenda Uganda mu kirere nyuma yo kubaka ibikorwa remezo byazo dore ko nyine zikoresha imirasire y'izuba. Umuyobozi w'iyo kompanyi ni Paul Klan, akaba hari nawe wayishinze, avuga ko uyu mushinga uzarangira ushowemo miliyari y'amadolari, ni ukuvuga miliyoni igihumbi z'amafaranga y'u Rwanda. Mu mujyi wa Kigali hakazaba hari utwo tumodoka turi hagati y'ibihumbi 2,300 bitarenze 2,026, ariko nta gihindutse. Inzira ikoreshwa n'izo modoka yubakwa ku mihanda isanzwe ikoreshwa n'imodoka zo ku butaka, icyakora yo ikubakwa mu kirere hakoreshejwe ibyuma bijya kumera nk'amapoto y'amashanyarazi. Imodoka imwe itwara abagenzi bari hagati ya 4 na 6, ikaba yihuta ku muvuduko ushobora kugera no kuri kilometero 100 ku isaha. Kompanyi Vuba Kopu iziyandikisha nka kompanyi nyarwanda, ndetse bimwe mu bikoresho izakoresha muri iri koranabuhanga bikorerwa mu Rwanda ku buryo serivisi zayo zizagera handi mu bihugu bya Afurika ariko ziturutse hano mu Rwanda, ni ukuvuga nyine Made in Rwanda.
Turashaka nanone umuhanda wundi uri ujya muri burasirazuba nawo kugira ngo tugere ya mihanda inyura hejuru. Izaba ifite lanes 8 hejuru, ari ziza 4, ari zigenda 4, ibirometro hafi 10 ujya Masaka hariya, kugira ngo noneho imihanda imwe inyure hejuru ku buryo ya traffic yajyaga iba hariya ku giporoso irangira, noneho hakaba ya mihanda yo hasi niyo hejuru. Bizatangira hariya kuri iyo bita muri Prince House. Uriya muhanda kuva Nyabugogo kugera kuri Nyabarongo nawo uzaba lanes 4, ndetse n'undi ujya za Nyacyonga nawo uzaba ari lanes 4. Hariho n'umuhanda uzazenguruka Kigali wo twita Ring Road nawo uzakorwa n'umushoramari, ariko hari n'indi mihanda myinshi. Ariko cyane cyane uyo tubona uzagira impact nini cyane nuwo ngo navuze bwa modoka babugendera nkaho abantu bagenda, noneho ari kubugendera mu kirere utagendera ku butaka, uzafasha cyane dufatanyije n'indi kampani bita Vuba.
Umuyobozi w'iyo kompanyi Paul Klan ari nawe wayishinze, avuga ko uyu mushinga uzarangira ushowemo miliyari y'amadolari, ni ukuvuga miliyari 1,000,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda, aho mu mujyi wa Kigali hazaba hari izo modoka ziri hagati y'ibihumbi 2,000,000,000 n'ibihumbi 3,000,000,000 bitarenze muri 2026 nta gihindutse.
Initially we were looking for investment for Vuba the company, to build the headquarters and things here and do all the testing and development. Later on there will be
kwikubitiro turifuza gushora imari muri Vuba company kugira ngo twubake icyicaro gikuru n'ibijyanye n'igerageza tubanza gukora, hanyuma tukazakurikizaho gushora imari muri uyu mushinga kuko n'ishoramari riremereye. Iri koranabuhanga rizaba rikora kuri 2/3 by'umujyi wose, bivuze ko ari umushinga ugera kuri miliyari y'amadolari mu gihe byose byaba birangiye, ariko ukaba uzashyirwa mu bikorwa mu byiciro. 2/3 by'umujyi tugeranije ni ukuvuga ko ari nka kilometero 140 z'inzira izo modoka zizajya zikoresha, bivuze ko ari nk'imodoka ziri hagati y'2,000,000 n'2,300,000. Icyiciro cya mbere kizaba ari 10%, ikaba ari intangiriro ntoya kugira ngo twubake tugerageze ndetse tuvugurure ibyo dukora bibe byiza kurushaho. Turifuza ko muri 2024 ibikorwa bizaba byatangiye, ndetse umushinga wose w'ibyo tugomba kubaka mu mujyi bikazadusaba byibura indi myaka 2. Twamaze rero gukora imbanzira za mushinga ku buryo hari imirimo igera ku 5,000,000 izavuka muri uyu mushinga wose.
Our estimates are we can probably have about 5,000 jobs.
Inzira y'izo modoka zikoresha amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba yubakwa ku mihanda isanzwe ikoreshwa n'imodoka zo ku butaka, icyakora yo ikubakwa mu kirere hakoreshejwe ibyuma bijya kumera nk'amapoto y'amashanyarazi. Imodoka imwe itwara abagenzi bari hagati ya 4 na 6, ikaba yihuta ku muvuduko
tutahuka aho ni kuri RBA. Ariko nko nabivugaga ikiganiro yageze kuri nyine kuri CNBC Africa, ni televiziyo nyine ireba n'iby'ubucuruzi yano muri Amerika, ariko muri Afurika mutwihanganire. Iyo ni iminota irangiye, ariko turongera indi minota kugira ngo ingingo tuyirangize. Mwihangane ni mu kanya minota 10-15 turadushoje. Iyi televiziyo nyine CNBC Africa, mwibuke ko yari ifikishije muri Kenya, Leta y'u Rwanda yaragiye ishyiramo agafaranga kenshi kugira ngo izane mu Rwanda kugira ngo ipromotinge ikoranabuhanga, innovation na infrastructure mu Rwanda. Uyu rero Paul niwe yari ari uyu munsi asobanura iyi project ya 1.3 billion. Nakunze uko bamaze bati ni bande bazayifinansa bizagenda bite, mu nyanga nanone dushyiraho hari indi audio yakoreye kuri televiziyo ifite iminota 76 yumve, noneho ko muri dusa rugenda dusobanurire mu birebana n'ubutunzi ingaruka bifite ku Banyarwanda, kuko ntabwo dushaka kubara nk'inteko ngo tubaze tuti proje yizwe ite kugira ngo inteko na sena babaze bati uyu mushinga ni uwande iyi mishinga nayo tuza nayo tugakubita mu Rwanda tukazahora turi mu madeni magingo tuganira nuko amadeni y'u Rwanda ageze hafi muri biliyoni umunani noneho hari iyi biliyoni imwe n'ibihumbi na miliyoni 300 yiyongereyeho nayo ni ya Kagame nk'uko mubyumva niba vuba corporation ari inyamerika yishyura taxpayer muri Amerika ikabinutse inyarwanda nabwo n'ubundi bujura burimo wenda twazabiganiraho cyangwa se denise abanyarwanda kugira icyo bivugaho ariko mbere ko tubigaruka reka tube twumve yabajijwe ibibazo uko iyi kampanyi uko byagenze kugira ngo itangiye gutegeka ku mushinga w'u Rwanda yivugiye ko Kagame bagiye bahugura bakabiganira noneho bakabavuga bati uyu ni umushinga dushaka kuva uw'u Rwanda ni gute kampanyi y'Abanyamerika byumvikane neza kampanyi y'Abanyamerika ifite inyungu muri Amerika for example nk'uko ndashaka kumenya ibyo yakoze muri Amerika kugira ngo ihinduke inyarwanda none isange isoko rikomeye ahantu mwatekereze isoko rikomeye ryihutirwa ni isoko ryo mu Rwanda hano muri Amerika niho hari amafaranga menshi niho hakenewe ibintu by'ibikorwa remezo kandi bifite n'amafaranga menshi ariko akavuga ngo isoko twasaze ari mu Rwanda turashaka isoko ribe mu Rwanda none uyu mushinga ukaba made in Rwanda kandi u Rwanda guverinoma y'u Rwanda igashyiramo imigabane noneho ibindigo bya Afurika bishaka kuzagira umushinga bikaba bizajya bikura kuri made in Rwanda mu Rwanda ariko ubwo murumva iyo bintu ni ibintu bikomeye cyane mu bintu bya ekonomi n'amafaranga kumva kompanyi y'Abanyamerika kuko ari kompanyi y'Abanyamerika isiga amafaranga muri Amerika igahinduka inyarwanda ikumva yuko igiye kuba made in Rwanda ku mugabane Afurika kandi tuzi ko mu Rwanda nta ni
We've been in the process with Rwanda for more than a couple years, so this is a really good milestone for us. It's really the beginning, I think. You know, we came here from the beginning wanting to create a Rwandan company that could help develop this technology here in Rwanda, because as you probably know, they have a strong desire for made in Rwanda and really becoming a leader in some areas, and this seemed like a really good fit. So after 2 years of working with them, we've arrived at this MOU that essentially outlines the commitment that we have to working together and creates the space for us to be able to develop the technology here in Rwanda.
Mm. And in terms of the actual plans you have, how many cars, autonomous cars do you plan to deploy within how long? Course, you're looking at the timeline of 2024 to have done all this work, but how possible that this is going to materialize? Who's financing the project?
Sure. So 2024 is a very aggressive timeline that we've agreed to. You know, this country likes to move. They've got an incredibly proactive vision, and things are always changing here. So 2024 is our timeline. We would like to have, you know, maybe a phase one system that is certainly started, possibly the first leg is operational. We've got a lot of work to do before then. You know, right now, part of the MOU is defining, you know, doing the feasibility study that's required. There's a window of, you know, maybe 12 or 18 months to do that. And then we'll need to do project planning. You know, we'll have to form a public-private partnership for a project of this magnitude and arrange the financing for that. So, and in the meantime, we'll be doing technology development and testing, and we'll be doing a lot of that right here in Kigali. And we've also got partners in the U.S. that we're working with, so that'll be kind of a parallel program. So aggressive timeline, absolutely. Doable, yes, we believe so. And I think that we have a really good chance of helping Rwanda become a leader in this area.
Shed more light on the investment plans. How much are you investing? Who's investing this? What sort of investment in this? And what actual number of driverless cars are you looking at up to 2024?
The most visible one is the project itself. You know, the actual infrastructure and the vehicles in order to get the system going. And that's a large investment, obviously. You know, it could be $1 billion or more. To cover much of the city of Kigali. And the second investment is in the company itself, equity investment in creating this Rwandan company. And that's a much, much smaller scale. I won't get into the numbers here, but we have to look at both of those things. Now, the project itself, we've had a number of financiers, international financiers, who have expressed interest in funding that. And the reason why is because this business model is very unusual for transport or infrastructure in that it is very profitable. And so a detailed analysis will show very good profitability, very good returns for the equity or the debt investor. And so we've had not a problem finding people for project investment who are interested. The other side is the company. And from the beginning, we've wanted this to be a Rwandan company with major Rwandan ownership. You know, ideally, that would be a majority ownership if we could achieve that. And the reason why is because we think that you know, when this system succeeds and the technology succeeds, we would like to see the profits and the benefits stay here, largely to help the people in Rwanda and, you know, help improve lives and help Rwanda achieve their goals. So that's a really important part of it to us. So we've carved out a space of equity that we would like to have Rwandan ownership. And of course, there's plenty left for every other investor in the world who might be interested. And typically those people, they have interest in, you know, maybe environmental impact, you know, social impact, smart city technology. Those are the people that we typically find that are interested in investing.
Paul, you speak about the return on investment being really high, and which is probably why investors should be looking at that space. But if you could compare that to deploying diesel cars or public buses, for instance, in terms of numbers, can you make estimates and say this is the competitive advantage that investors tend to get at the end of the day?
Usually, you know, globally, different modes of transport struggle to even break even, let alone turn a profit. They usually require government subsidy. So, you know, with our mode, you know, we're using driverless vehicles, we're using renewable energy, and so we can operate in the middle of the night on demand and not have to have payroll expense, for instance. We're not buying fossil fuel to run the vehicles. We have very simple maintenance that is not very costly. So, you know, by reducing or eliminating some of these costs, we end up being very profitable. You know, one of the areas that investors usually look at is, you know, kind of a long-term IRR, and they have minimum standards for that. And we've seen that we greatly exceed the minimums. So it's really a different way of looking at transport, and it can really transform and probably disrupt some things. Now, as I say that, one of the concerns that we find from investors and, you know, local city planners and business people is, you know, are we going to disrupt the other modes that currently exist? And honestly, you know, we're not here to disrupt buses or, you know, anything else. You know, our belief is that cities should use all of the modes most effectively so they can have a network of transport modes that all work together efficiently so that we can keep cities moving more freely and eliminate this problem of congestion. So I think we'll fit into the transport ecosystem quite well. We can help buses run more efficiently. They can help us. And then we reduce the number of vehicles overall on the streets, and then everybody wins. So it's a very, very attractive investment for everybody, both on the financial side and also the impact, you know, to lives and to cities.
Adita Huka, Mukomunva, CEO of Vuba, Paul Asobanura, Imvonimva, no Yui Mushinga, Huka Asobanura, aho byavuye nuko byatangiye arashimangira yuko ibiganiro bimaze imyaka biva nkuko yavuze ko yahuye na Kagame inshuro zitari imwe cyangwa ebyiri kugira ngo uyu mushinga wigwe uhita ubona corporation rero abayigize ugasanga ari abanyarwanda ugahita ubona ko umushinga wigiwe i Kigali. Ikindi kintu kirimo hano ngira ngo wenda abantu banumve neza nyanganye ndabona abantu bahamagara muri I ikindi kintu kirimo hano ni ukugira ngo abantu bumve ntabwo turwanya ibikorwa remezo ntabwo turwanya iterambere ahubwo tureba ya madeni yongera kandi ntacyo umunyarwanda avanamo ko muri dedenise rugendo iterambere ni ryiza nta wuryanze ariko se i 1.3 billion igiye kwiyongera mu gihe umwana w'umunyarwanda tiga adafite intebe yo kwicaraho mu gihe nta bitaro biri mu gihugu mu gihe abasenyerwa badahabwa ingurane mu gihe abantu bavanwa mu byabo nta nkurikiza ndagira ngo abantu bumve ko nta urwanya iterambere ariko nanone ubujura burimo kuko iyi kampanyi ntabwo ari iy'abanyarwanda kampanyi ni ya Kagame mwenyewe abantu babyumve none barebe na impact ituma tubivuga ko muri denise rugenda ijambo riryanye
Serije urakoze cyane ni na byiza yuko wakoze nk'iyo introduction iyo ntangiriro kandi ukabasha no gushyiraho n'iryo jambo ry'uriya pobe ikintu cya mbere nkibyumva naravuze ntakose iyo kampani y'abanyamerika ifite n'izina ngo vuba ni kampani bwoko ki ubwo rero ku buryo uhita utangira ukibaza ese ihagarariwe nande ariko ikigaragara nk'uko we watangiye ubivuga ni uko bigaragara yuko ni ibya Kagame noneho agashaka abacancuro inyuma baza bakaba bashaka kumurya amafaranga noneho bagafata iyo myanya yo kuvuga ngo ni basi y'izo ariko mu by'ukuri ni poze ya Kagame ikintu cya mbere rero serije nk'uko wabivuze reka nangire wenda twumvikanisha yuko twifuza ko igihugu cyacu gitera imbere twifuza ko twagira imishinga minini ishobora gufasha abanyarwanda bagatera imbere umujyi ukamera neza ariko nanone ntabwo ibyo byabuza kugira ngo twebwe tujye tuvuga ukuri barya abantu b'i Kigali usanga bo baba badashaka kuba bavuga ikintu rero cya mbere gito kikwereka ko nuriya bashyizeho kari hiyo natangiye gushaka kumenya mu by'ukuri uwo ari we ni umuntu icyo cya mbere utazwi ntabwo ari kuvuga kuko ari kuvuga ko ari we ukuriye iyo kampani kandi akaba ari no mu bayishinze ubundi niwo uri no mu bayishinze ni ukuvuga ko uba ufitemo percentage of share nawe hari imigabane uba ufitemo ntabwo avuga imigabane ye avugamo bamubazaga ku kibazo cya financial ese ni bande bazayi ayo mafaranga azava hehe abo ba investors ni bande noneho ugasanga mu by'ukuri amera nk'ugihunga akavuga ngo ni public ngo private ngo partnership serije ngewe ku bintu bikeya kuri za research niya nabashije gukora najye nsanga uyu muntu ntago ari umuntu w'umutunzi ufite amafaranga ku buryo ashobora gushyiramo amafaranga ahagije muri proje ya 1.3 billion icyo ni icya mbere ikindi rero bigaragara yuko ngo bagerageje kurezinga amafaranga mu byo baberekana ageze ku 112,000 gusa ngo yaturutse mu bantu aba investors ijana abashoramari 103 ngo ni ukuvuga ko ari hagati nk'10,000 gusa babashije kurezinga icyo ni cyo kiba kikwereka yuko ni proje ya Kagame idafite ishingiro ni nka zirya proje batubwiraga ngo z'indege ngo zigiye kuzaza ngo zikazajya zidafite abapilote noneho zikabasha kuba zabasha kugira zazajya zijyana ngo amaraso noneho ukibaza ukuntu igihugu kibarirwa mu bihugu bikennye 25
bikennye ku cyogajuru satellite project
ibintu wibaza uti se uyu muntu araza akagera muri Amerika abanyamerika muri ino minsi ubu nizo za proje zigezweho izi z'imodoka nka za Tesla zizajya zikoreshwa na electric kugira ngo barebe ukuntu bagenda bagabanya gukoresha za esanse n'iki ariko nabyo ugasanga biba bihenze cyane ari ibintu bitari kwidevelopa vuba byirukanka noneho ukibaza ukuntu ukavuga uti ni gute umushinga nk'uriya munini serije umushinga niba ari umushinga mwiza uzamarira igihugu nta kuntu umushinga uzatwara miliyari imwe n'ibice bitatu by'amafaranga y'abanyamerika ku gihugu gitoya nk'icy'u Rwanda kigikennye gifite ekonomi ibarirwa hagati ya miliyari 28 na 29 no kuvuga ko bari proje nini cyane sinumva rero ukuntu abadepite batigeze bagira icyo bayivugaho iyo proje de loi itigeze izanwa na ministre no gatetembo cyangwa se bari bamuhamagaza ngo bamubaze nibyo uhita usanga ari ibintu biri mu bwiru bita bigaruka bikatwemeza yuko ari izo proje za Kagame abagiye gusesagura amafaranga y'abanyarwanda mu maproje atazagira ikintu amari abanyarwanda kubera ko ashaka kugira ngo weye bimuhe ijwi rye yiyerekane ku banyamahanga ko ari umuntu wa developed nibi ariko nta kintu ngewe sinzi nkabura aratubwiye ngo muri 2024 mu 2024 ngo nibwo ni nka phase ya mbere izatangira donc ikiciro cya mbere nibwo kizatangira ngo bakaba bateganya ko mu 2026 bazaba yirangiye sinzi ukuntu uzafata amafaranga angana kuriya ngo uvuge ko bazongera kuyakuramo ngo noneho bakoze proje izatwara abantu bane cyangwa batandatu mu gahugu kangana kuriya abantu benshi bakibaho 70% babaho hasi y'idolari 25 nk'uko byerekanwa na banki y'isi ukuvuga ko bakibaho hasi y'ubukene noneho ngo umbwire yuko ntibigeze banatubwira ese iza muri abo bantu izatwara igiciro kizaba cyagaze hagati yangashye urumva igiciro nicyo niba kizaba kizamutse cyane ku buryo kukuvana ahantu ubundi washoboraga kugenda ukoresheje amafaranga atarenze amadolari 2 noneho bakakubwira ko ugomba kwishyura amadolari 1000 abo bantu bazayagendamo ni bande ikindi rero uriya munyamerika n'abandi bashoramari bashaka kumbwira ko hari umuntu wajya gushora niba ari ikintu nk'iyo smart city ntuvuge ngo reka ngo tuyijyane ahantu haba traffic nyinshi hari miliyoni na miliyoni muri bino bihugu bya Amerika usanga hari umujyi ubutuwe na miliyoni ziruta abanyarwanda bose uyijyane mu Bushinwa uyijyane muri India uyijyane muri biriya bihugu bafite n'amafaranga abantu bashobora no kwishyura kandi banarangiza bikaba byagira ni ikikwereka ko ari iryo mishinga ya Kagame tuzakomeza tuyikurikirane turebe twumve nayo igeze ariko ni irya mishinga nanone serije tuzasubira inyuma tuzavuga ko twabibwiye abanyarwanda yuko ari imishinga izahombya abanyarwanda kuko Kagame ntacyo bimubwiye aragenda agakora mu isanduku y'igihugu akayikoreshamo iriya mishinga ye itaba yizweho neza akayiha bari abacancuro kuko bo ntibashobora urumva nta amafaranga meza na amafaranga iby'abapfu biribwa n'abapfumu nta kuntu bashobora kuyasubiza inyuma baba bazaza bakamubeshya kuriya bakamubwira ati reka tubizane ariko ukazasanga mu by'ukuri amafaranga azavamo nta n'ikintu ashobora kuzamurira abantu serije niba mu by'ukuri biriya yaba ari proje nziza kuki atafatanya n'ibindi bihugu hashize imyaka n'imyaka ngo babe bagiraga ya mose babe yabasha nk'igihugu cyacu kiri donc Lackland Nation kidakora ku nyanja kibashe kuba cyahahirana neza n'ibihugu by'abaturanyi ibicuruzwa bibe byagera byava cyangwa se bikajyanwa i Mombasa i Dar es Salaam mu buryo bwihuse kandi mu buryo budahenze wewe ukavuga ngo ugiye gukora ngo iyi proje serije nuko nta mwanya dufite numva ari ikintu tuzagarukaho kandi rero tuzakomeza gukurikirana kugira ngo turebe mu by'ukuri ninde uri inyuma yacyo nubwo tuzi ko ari Kagame ariko se kuki yajya gusesagura amafaranga nk'iriya proje azi neza yuko itazunguka inyungu we bizamuha ni iyihe ni ukugaragara neza ku banyamahanga ese nuko kuko nta kintu mu by'ukuri bizamariye abanyarwanda urebye igishoro kingana na miliyari 1.3 icyo abanyarwanda bashobora kuzakuramo ngewe sinumva ko kizaba kirenze icyo bashoye urakoze cyane serije ariko nuko nta mwanya uhagije dufite n'ibintu tuzakomeza gukurikira kugira ngo mu by'ukuri dukomeze ducukumbure tumenye n'amakuru nagiye mbona nk'abantu bayigize nk'uko wabivuze ibyo ikigaragara n'abanyarwanda barimo nagiye mbibaza ugasanga ni abantu badafite experience witwa ngo Joel Ndatimana ubona baba bakiri batoya ngo uzabushinzwe ngo transportation data analyst hari undi witwa ngo James Kanyete ngo director wa business operations hari aba bakongo ngo Liliane Nyirarukundo director of ICT ukareba noneho ngo yarangije ngo yize ngo Kigali Institute of Science and Technology mu Rwanda ukibaza ati imyanya nk'iyo ukibaza ati projet nini nk'iyo ngiyo hari undi witwa nari ngo Siona Nyangoma we ngo ni na co-fund ngo business development in the culture liaison donc ukibaza ngo ni n'umunyarwanda w'umugande ngo uri fluent in English nuko bamwandikaho several African languages ngo n'izindi ndimi z'abanyafurika sije nagiye nyuzamo amaso ndeba abantu uyu Irene Iradukunda business developer baracyari batoya nta experience nimwe bafite ntibanatubwira mu by'ukuri icyo baba bazanye igishyashya cyane cyane kuri projet nini cyane ku gihugu ku buryo wibaza uti Kagame nawe nk'iyi proje abayikora abona ko hari ikintu izamariye abanyarwanda cyangwa se nawe hari ikizamumariye donc simbyumva kuko ndabona izanabashyira mu gihombo kubita ukuntu izaba ari waste of taxpayers money kuko izabashyira mu gihombo kandi noneho ugasanga nta n'ikintu imariye abanyarwanda sinzi ko izanamugaragaza neza uretse kuzamwerekana ko ari mabarya ba Mobutu n'abandi ba dictateri bose bagiye babaho nka bakadasi bafataga za project nini cyane rimwe na rimwe ugasanga azigamije kugira ngo zibagaragaze kuruta ukuntu zafasha abanyagihugu babo ngo bagiye Kagame nawe ni icyo bazamwibukiraho yuko kubera iriya obsession afite yo kumva ngo nateje imbere y'igihugu nubwo wari uri kwiteza imbere ku buryo asigaye agira afata za ambition nk'ariya amaproje ubu ubona zahumba bigaragara ariko byanze bikunze akabikora kubera ko aba we yirebera izina rye kuruta ukuntu yareba inyungu z'abanyarwanda bose muri rusange. Urakoze cyane Serije, ni ibintu tuzakomeza gukurikirana amakuru yose uzajya ubasha kubona natwe tuzakurikirana tujye tuyasangirana tuyanalize noneho tubigeze ku banyarwanda n'abanyarwanda batumva bashobora kuzaba bari mu gihugu nabo ikintu twabasaba ni uko niba hari amakuru yose ashobora kuba ajyanye n'uyu mushinga bashobora kuba basangiza nk'abantu bari hanze bikaba byadufasha kugira ngo dukomeze tujye twerekana tunabyandika ibi byo gusahura igihugu ibintu Kagame yafashe igihugu akakigira icye noneho yarangiza agatangira gukora imishinga itazagira ikimarira abanyarwanda kandi mu by'ukuri izanahomba yabaga yafataga n'imishinga izagira akayitira abanyarwanda nubwo yaba ariye ariko ikazagira ikunguka noneho ikazagira icyo yanamariye abanyarwanda ikabavana mu bukene igatanga imirimo cyane cyane ku bakiri batoya kuko namara no kuvaho ikintu cya mbere nuko iyo mitungo yose yisiye itariye nuko byanze bikunze ingingo zizafatwa nuko izagarurwa igashyirwa mu isanduku ya leta none igakoreshwa mu mishinga ibigomba gufasha abanyarwanda bose. Urakoze cyane Roseri, ikiba kibabaje nuko nk'iyi mishinga ishobora kuzahumba noneho ugasanga no mu gihe umuntu bashatse gukurikirana ngo iyo mishinga izo return on investment babi batabasha kuba bazibona kubera ko izaba yarahumbye noneho ntigira icyo iba yaba yaramariye abanyarwanda cyane cyane ko ari imisoro yabo iba yaragiye gukoreshwa. Urakoze cyane Serije.
Urakoze cyane Comrade Denis Rugendo, ubisisinguye neza. Ikintu kiranga umunyarwanda agomba kumva nk'uko tuvuga tuti iterambere ni ryiza nta urirwanya nta urwanya ibikorwa remezo ariko ikibazo ari kuvuga ngo iyo ayo mafaranga ajyamo ava muri bande umuturage w'umunyarwanda aragurishije itungo rye kugira ngo ashyire mituweli de sante leta ntakishyiramo umuturage w'umunyarwanda ntabasha kujyana umwana ku ishuri cyangwa ireme ry'uburezi rirapfuye nta mazi meza abona ibintu by'ingenzi twakwita basis bisaba ko umuntu abaho ntibihari mu gihugu ugashinga kompanyi muri Amerika ukayitirira Abanyamerika ukatubeshya ukadushushanya bwacya mu Rwanda ngo ihindutse made in Rwanda ku madeni ubu turavuga biliyoni 8 z'amadolari y'Abanyamerika niyo deni rigeze amafaranga agiye gukomeza kwiyongera ubu muri iyi 1.3 biliyoni na poleti yatinye kuvuga ba investment barimo nk'uko babivuze kandi ukoze ubushakashatsi yati no kuburyo leta rwanda zashiramo n'ubujura kuko dufite icyo gajuru twabwiwe kidahari cyabaringa kandi amafaranga yagiyemo dufite umushinga w'urukarara wabaringa amafaranga yagiyemo dufite projet ya gaze metane mu kivu yabaringa amafaranga yagiyemo dufite za drone mu rwanda zabaringa amafaranga yagiyemo dufite rwanda air zabaringa zihomba nawoze mbona katari ivuga ati barizera ko covid igiye kurangira bakomeje gukora audite muri rwanda air kugira ngo babasha kugura iriya 49% dufite iriya aeroporo ya bugesera ifite budget ya 1.5 billion kandi ari katari igiye kuyifinansa iyo nayo n'undi mushinga iriya aeroporo ntabwo ari iy'abanyarwanda dufite kigali arena ntabwo ari iy'abanyarwanda kigali convention center si iy'abanyarwanda ahubwo muzasanga n'abanyarwanda twita ngo ni gakondo cyangwa u rwanda atari urwacu ruri mu maboko y'abanyamahanga bwana Serugendo abantu babyumve neza turi muri opposition nta urwanya iterambere ibi ni ibikorwa remezo Kagame atazatwara ariko amadeni ni umugogoro ku banyarwanda n'ejo twakiraho leta tukababwira ati banyarwanda bitewe n'ibintu Kagame yakoze mugomba kubyishyura hari igihe amahanga azavuga ati ntabwo tuzabyishyura abanyarwanda bazabyishyura bwana Serugendo waba uri leta ejo ukaza ufite leta kubera amadeni Kagame yafashe nibagiye kubaha za mariyoti za radisoni buru zose leta ikiramo amafaranga ariko ukibaza ati ba badepite dufite mu nteko bameze nk'indabo hariya batavuganira abaturage ngo babaze leta batari ko iyo proje urimo gutambutsa irihutira kureba imibereho myiza y'abaturage ariko kuko mubizi dufite arisenali na visiti rwanda aho hose namana amafaranga agenda bwana Serugendo ukibaza uti priority ni iyihe umuturage wabanyahe baramusenyera ngo atuye mu cyare nk'inyoni nta ngurane nta merekeza n'ibindi byose ugasanga abaturage bararira noneho nkibaza ni igihugu dufite kitwa ngo dufite inteko itavugira rubanda itavugira abaturage itakwesheninga ati uyu mushinga w'ideni remere nk'uyu amafaranga azaturuka he ukabyibaza bikakuyobera ko muri Serugendo rero tuzabigaruka ariko icy'ingenzi ni uko abanyarwanda bo kubyumva dutanze ingero z'imishinga igera kuri 6-7 byose yitirwa ari abanyarwanda kandi nta audit ikintu auditeur general adakorera audit ntabwo ari cy'abanyarwanda bwana Serugendo
rwose Serije oya ubivuze neza kandi rero niyo audit yayigira sinzi ko ibintu bya Kagame ashobora gutinyuka kuba ashobora kuba hari ibyo babazaho urumva baragenda bakajya kubaza ngo abo bameya ngo bibye ngo miliyoni imwe y'amafaranga y'amanyarwanda ngo 500,000 uribuka aridikiriza barya uryo mu state minister wa education munyakazi bintu ibyo muri kirya gihe cyabaye vote noneho ukibaza uti ibyo ngibyo nta n'ubusa wewe amafaranga ufite kuba nta muntu ibyo bintu wigwijeho kuba nta muntu ushobora kubibaza icyo nicyo kibazo kandi ni nayo menshi ashobora kuba yashyirwa mu mishinga ishobora kuzamura ikaba yanakwimpruvinga ubuzima bw'abanyarwanda kuruta kujya mu gufunga abantu imyaka 10-20 ngo kubera ng'ibihumbi 500 noneho warangiza ukagenda kubwira amahanga yuko murwanya ruswa kuko wafunze bameya wafunze ba gitifu serize ikibazo twebwe dufite ntabwo ari bariya bameya cyangwa ngo abantu ngo bagitifu ngo bibye amahene ni ikibazo ni ubusambo ubwicanyi bwo hejuru bukorwa na Kagame n'agatsiko ke k'abantu bakeya agenda agakoresha urabona na bariya n'iriya timu bariya board of directors nakubwiraga abenshi nta nicyo babazi uzanyuzemo amaso urebe aba bakiri batoya ubye n'aba bacancuro batazi ukuri bakomeza gukomeza gutekereza ko ari ngo government ariko mu by'ukuri umuntu ushobora kuvuga ngo uretse uyu ngo ambasaderi Valensi Munyabagisha niwe muntu ugaragara wavuga ati afite experience kuko yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Canada muri mu Bushinwa abasenateri n'abandi bo ni abantu babana badafite experience badashobora kubaza badashobora ku sindi niba hari n'ibitekerezo bifatika bashobora kuba bazatanga bigendeye kuri experience baba bafite ku buryo wibaza utinwe ni gute igihugu kigeraho usanga noneho ari umuntu umwe abandi bose bagomba gukurikira Butama ku buryo ejo bundi na kiroha abantu bose bazagenda Butama ugasanga bagiye bagwa nyine muri icyo cyobo bakitaga muri urwo ruzi bakitaga ikiziba ni ikibazo gikomeye cyane ku buryo n'ibi ngibi n'ano mafaranga y'imfashanyo nta ushobora kubaza ahantu aba yagiye gukoreshwa nta muntu ujya ubaza amafaranga ajyanwa muri biriya bintu bya intelligence nta muntu ushobora kubaza amafaranga ashobora kuba akoreshwa n'umukuru w'igihugu nk'ibiro by'umukuru w'igihugu uzarebe mu ngingo y'imari aho ngaho ushobora kuyabona uzabona buriya bwa ministeri buto butoya nka siporo n'umuco uzabona ariko na ministeri ya defense ariko ntushobora kuzabona presidence igenerwa ingingo y'imari ingana gute inzego z'umutekano ziriya zishimuta abantu izi za intelligence za demaye zigenerwa ingengo y'imari ingana gute serije nibyo bintu bibabaje ku buryo igisigaye nuko abanyarwanda bakomeza gutinyuka tugashyira hamwe tukareba ukuntu twazaresista nyabyo tugakura buriya butegetsi bububi bumeze nabi n'abagerageza gushaka kubuha kredi ngo bwadeveloke igihugu ntabwo bwigeze budevelopa igihugu kubera ko ibintu byinshi byibwe na Kagame amafaranga igihugu cyabonye imisoro y'abanyarwanda yashoboraga kuba yateza imbere igihugu birenze ibyo Kagame yaba yarakoze mu gihe igihugu cyari kuba gifite ubuyobozi bwiza urakoze cyane Serge
urakoze cyane kuri muri dese rugendo mu gihe tuvuga nyine ibirebana n'isesagurwa ry'umutungo w'igihugu ariko mwibuke yuko turanicwa nta gikurikirana nta perereza kuba twica tukwamburwa ubuzima rero ntabwo bitangaje kuba umutungo ugiye gusesagura kandi ukageni twebwe turi hanze kandi kuba tubivuga no kugira ngo tubereke ishyano u Rwanda rwagushije ariko ndizera ko abadukurikiye mugomba kubyumva kuba tuvuzwa ubuzima buri munsi nta perereza tutabasha kumenya impfu za hato na hato abanyarwanda bakorerwa tukaba twinjiye mu mafaranga rero wasanga akayabo k'amafaranga agenda kuri Kagame ikintu cya mbere ni ubuzima bw'ikiremwa muntu n'ikintu gikomeye cyane mu nyemere dusoreza ahangaha rero hari ko hari umuntu wasi ijambo ngira ngo twihute wenda niba ari igitekerezo afite kigupfi kugira ngo dusoze muri soza raditahuka nari kubabwira no ku ipokrizi y'abanyarwanda bajya kunenga abandi badepite ejo hari imirwanda yabaye mu inteko ya African Union muri Afurika y'Epfo muzi ko muri African Union ifite inteko y'abadepite iri mu ndakeka ni Pretoria cyangwa ni Pretoria muri Afurika y'Epfo ni muri Afurika y'Epfo cyo nzi ko nagiye muri aba MP benshi ariko ndakeka ni muri Afurika y'Epfo ejo abadepite bararwanye mu nteko u Rwanda ruti twagize isoni abadepite barwana gute badashyira inyungu za africanism cyangwa panafricanism imbere bakarwana mu ntego ariko abadepite niba barwanye bararwanira inyungu ari impamvu zatumye barwana barapfa iki barapfa kuba barimo kurwanira siyeje cyangwa kuyobora iriya ntego aho kugira ngo njyewe mbe igipupe mu nteko y'u Rwanda najya muri African Union nkarwanirayo mparanira inyungu z'abanyarwanda kugira ngo natwe tubone iyo siyeje tuyirwane Julius Malema muramuzi wahoze ari muri INC ubu akaba afite ishyaka rye ku ruhande we abari aho ngaho nubwo atarwanye ejo ariko abari uruhande rw'abarwana naramurebye ndamubona n'abandi kuvuga ngo abanyafurika baradushibije ko barwana bati abagande bararwana mu nteko abanyake bararwana mu nteko ababirigi bararwana mu nteko abonge bararwana mu nteko niba barwana bafite koze baranira it's not about you ntabwo ari ikibazo cyawe cyo kumva ngo ufite isoni ahubwo kumva ariko ngo mwebwe mufite inyabupfura muhinduka intama mugahinduka ibintu by'imitako mugaceceka Kagame akabayobora iyi myaka yose uvuza akica mwatanye mukarwana mu nteko mu Rwanda kuva rero ngo Protase Musoni yanenze ngo abadepute barwana mu nteko ya African Union muri Afrika yepfo navuze nti yiba mwarwanaga mu nteko yo mu Rwanda ariko mushyira inyungu z'abanyarwanda imbere mukarwana bavuga ati ibyo ntawe dutora turashaka kugira ngo dukore audit Kagame azanga tumubaze impamvu asesagura none mukarwanira muri iyo ntego nabishimye kujya kunenga abadepute b'abanyafurika bari muri Afrika yepfo barwana kuko batemerewe igitugu kiri muri ya nteko mwe mukabanenga ngo bitisoni ngo nta muco baha Afrika ngo ntabwo Afrika iziyunga ngo mukirwana Kagame yadushyiremo ibintu byo kugenda rero butama tugatega kanakadukata umutwe ngo turashaka kuba abanyagihugu beza nimurwane nimumara kurwana muzamenya inyungu zanyu mubwiye muti ceasefire cyangwa agange kaze tugane ku bibazo byacu ibyo nibyo nemera abandi banyafurika bavuga bati turajya mu mirya turwane bararwane ariko bakagira bavuga bati agahenge kaze twumvikane ariko iwacu mwemeye gutega kano babakata nka kinyamaswa babaga uko igihe bashakiye bavuga ngo ntacyo mwavuga ko ngo mwese agaciro ngo ari umuco nyarwanda ibyo ni by'umuco nyarwanda nabyo birimo tabu tugomba gutangira kubyanga abanyarwanda bagana uburenganzira bwabo ku murongo wa telefone twihuta hari nimero ya tijambo ngira ngo ndebe niba twamuha umunota umwe ngo nari igitekerezo afite kugira ngo tube twasoza ni umuntu uri ku murongo gatatu gatatu zeru icyenda niba mutwumva ijambo ryanyu gatatu gatatu zeru icyenda niba ari ijambo turakwakiriye munyemerere ndabona uyu muntu yaba yamagaye yibeshye nari nzi ko ashaka ijambo ariko turarimo ntabwo arifata koma na dede nise rugendo nagira ngo rero dusoze nagusaba yuko mu gihe kigufi cyane niba ari utumwa ufite wasorezaho ukabatanga ubutumwa tugasoza kuri uyu mugoroba
urakoze cyane Serije ubutumwa ni ubwoko bwo kugushimira kuba wantumiye ikindi nkarangiza nk'uko twatangiye ngerageza gufata mu mugongo abanyamurenge bari mu bibazo bikomeye by'urudaca by'intambara ubwicanyi bari gukorerwa ko natwe twifatanyije nabo ari ibintu twumva byagombye guhagarara kandi tunabasaba yuko batacika intege ahubwo bakomeza nabo guharanira ukuri bakarezista bakanga kwicwa ikindi rero narangirizaho ni ugusaba mu by'ukuri abanyarwanda yuko igihe kigeze Serije yuko abantu be gucika intege be kujya mu bintu bito bitoya turebe ukuntu twakomeza gushyira imbaraga hamwe kubera yuko utwica buriya butegetsi bwa Kagame bubi bukomeje gushimuta ntamuhanga bukomeje gushimuta abantu mu bihugu bahungiyemo kubica gufunga abagerageje kuvuga Karasira Bayidamage n'abandi bose hari n'abenshi banarigiswa bakicwa tutanabasha kumenya ikintu rero gishobora kuba byabihagarika nuko hagomba kubaho impinduka y'ubutegetsi impinduka politiki abantu bakabasha kubyumva kuko gukomeza gutekereza yuko ngo politike ngo nta kigenda ngo ni mbi ngo bazabica bica abantu ariko ibibazo dufite kugira ngo birangire ni uko bigomba kubaho impinduka ya politike noneho akaba ariyo igerageza kuba yakongera gushyira ibintu mu buryo yahagarika ubwicanyi akaba ariyo mpamvu rero nsaba umunyarwanda uwo ari wese kubyo ashoboye kubyo abo yumva yakwifatanya nabo ariko nawe agashyira hake kugira ngo dushake ukuntu impinduka yaba kandi noneho tugatangira no kumva yuko byanze bikunze nta bazabidukorera niba atari twebwe tubikoreye abanyarwanda tubikoreye twebwe ubwacu akimuhana akazi imvura ihise gukomeza gutekereza ko Emmanuel Macron cyangwa se ngo Abanyamerika ngo aribo bazadukuriraho Kagame ibyo ntabwo bishoboka ni twebwe tugomba kumukuraho n'agatsiko ke k'abantu bica abandi bagashyikirizwa ubutabera nabo bagahanwa noneho tukubaka u Rwanda rushya u Rwanda rugendera ku mategeko kandi rubanisha abanyarwanda bose rutabasumbanishije rutabayica ikindi rutabanyaga n'utwabo baba ruvunikiye ni ikiro narangiza nsaba abantu yuko rwose buri wese akora uko ashoboye agashyiraho umuganda we mu buryo bwa ribwo bwose agashyiraho ijwi rye agashyiraho itafari rye kugira ngo turebe ukuntu natwe twazibohora mu gihugu cyacu. Urakoze cyane Serije, ushimire kandi nshimire n'abantu bose batwumvise bajye baduha n'ibitekerezo byaba ari ibyo kudufasha kugira ngo natwe abe ari amakuru cyangwa se ibindi bitekerezo n'ibibazo baba bafite kugira ngo dukomeze twese hamwe dushakire ibisubizo by'ukuntu twazakura buriya butegetsi. Serije, urakoze, Imana ikurinde.
Urakoze cyane Comrade Serugendo. Icy'ingenzi ni ibitekerezo n'ibiganiro kandi dufite platforme yanyu hano radita ukani yanyu. Njya mvuga ni nubwo waza ukanenga cyangwa ukangaya cyangwa ukagaya imikorere yacu, turi hano twagutega amatwi tukiga wenda tukikosora tukagira ni improvement kugira ngo tunitegure ejo hazaza, kuruta kuvuga ngo ntabwo dushaka gukosorwa. Twero turakosorwa, dutega amatwi twumva icyo Abanyarwanda bifuza kugira ngo turebe niba twakorera hamwe tugatahiriza umugozi umwe. Ntabwo mvuze ko byose bica mu nzira nziza nk'uko abantu babyifuza, turacyafite iyo challenge, ariko icy'ingenzi nuko gutaka ni ukwacu, kwicwa ni ukwacu, no kwitabara kuzaba ukwacu. Nta wundi muntu uzabidukorera rero atari twebwe, tugomba kwitabara.
Serije, reka ngire ikintu nongera gato kuri ibyo uvuze, biba binajyanye na biriya bavugaga byo muri by'inteko nyafurika iri muri Afurika y'Epfo. Uvuze ku kintu cyiza, abantu tugomba kumva tukagira n'imyumvire iri hejuru ku buryo twumva yuko gukorana hamwe bitavuga yuko ibintu byose mwa mugomba kubibona kimwe, mwa bigomba kuba nka fotokopi, mwa mugomba kumera nka gasuku, oya. Ariko icy'ingenzi ni ukuvuga ngo hari uburyo byo tuzemeranyaho, hari n'uburyo tuzagirana iyo consensus ati ibisine tubyemeranyijeho, ariko bitubyemeranijeho noneho reka dukomeze dutere iyo ntambwe. Ikiro ni cy'Abanyarwanda babura kubera ko ntitwigeze tugira ayo mahirwe ya demokrasi. Ubwo urabona n'andi mashyaka no mu bindi bihugu bakora iyo koalisiyo bakavuga bati dore kubera ibi biduhuze binini, ukavuga amashyaka ari kuri left n'andi y'ibumoso n'andi y'iburyo, ariko hakaba hari andi aba ari far left and far right, ari kure ibumoso andi ari kure iburyo, ugasanga hari nk'ama amaviews rimwe na rimwe ari ibintu badashobora kwemeranaho. Ariko bakavuga ngo reka dushyire hamwe kugira ngo turebe ukuntu twagira amajwi akomeye mu nteko duhindura aya mategeko. Natwe rero tugomba gutangira umuco, kuko uwo muco ntabwo ari buri mu Rwanda. Biriya baba bavuga ngo abantu bose babaye ngo intama ngo bemeranyijwe ibintu byose n'ijana ku ijana, Kagame yavuze nta ushobora kumuvuguruza, bamutoye ijana ku ijana mu nteko, ibintu byose bipasa ijana ku ijana. Biriya ntabwo ari nivo ya demokrasi, ntabwo bariya abantu aribo bashobora guha amasomo iriya nteko yo muri Afurika y'Epfo. Ntabwo ari nabyo Abanyarwanda rero twebwe twagombye kugendera, kuko niyo muganira n'Abanyarwanda bamwe namwe wumva ari icyo kintu, kubera ko tutigeze tugira amahirwe ngo twumve ko dushobora gukorana tugashyira hamwe mu bintu icumi. Serije, niyo ibintu icumi njyewe nawe ibintu icyenda tubibona kimwe, noneho tugatinda kuri
kimwe
tutemeranije, ntabwo bishoboka. Ntabwo abantu bose bashobora kumera nka gasuku ngo bajye bemeranya ibintu ijana ku ijana. Ariko niyo mpamvu ushobora kuvuga uti noneho turaza guhurira tube twakorana ahangaha. Ni icyo kintu mbona nagiraga ngo ndangirizeho, twebwe turi nko hanze ni twebwe tugomba kuzabitoza n'abari mu gihugu, kuko ntabwo byoroshye ryo kugira ngo iyo ntambwe bayitere. Ariko natwe turi hanze rero tugomba gutera iyo ntambwe, kuko mbona ko natwe tugifite urugendo rwo kuba twatera iyo ntambwe kuruta kuba twatangira ngo ariko ngo buriya ngo nakorana ngo na Serije ngo kubere n'ibi ngo harya ngo Serije ugatangira ukajya mu bintu bito bitoya ugatinda. Tuvuge niba hari ijambo Serije yavuze cyangwa se aho mutemeranya ukabitindaho kuruta kuvuga uti ariko bityo icyenda twemeranya, umunani twemeranya, birindwi twemeranya, bishobora kudufasha ku buryo dushobora kwavansa, dushobora guhagarika ubwicanyi wacu, dushobora guhagarika, dushobora guhindura, tugashyiraho ubutegetsi bugendera ku mategeko bwubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, bishobora kudufasha tugatera indi ntambwe yo kugira ngo tudevelope igihugu. Ariko ari ubukungu busaranganyijwe budafitwe n'abantu bamwe dushobora guhindura inzego z'umutekano abanyarwanda bose bibona mu zitari inzego z'umutekano z'ubwoko bumwe ku buryo ubundi buzajya busanga bwumva butashobora kurindwa umutekano batawubona kubera izo nzego z'umutekano batazibonamo ibyo byose abantu bakaba batangira kubiganira kuruta kubona yuko noneho kuko njyewe hari nemeranyije na Serije ku ijambo rimwe cyangwa se ku kandi niyo deba ni nziza tujye twumva ko niyo deba burya aba ari nziza ko hari icyo ishobora gutangira kuba yazana mu banyarwanda no mu myumvire y'abanyarwanda tugatangira kwiga kuganira disagree without being disagreeable nk'uko abanyamerika babivuga urakoze cyane Serije zerekane ku gutindira
urakoze cyane comrade ntacyo nakongera kubisobanuye neza ni nacyo kintu abanyarwanda bagomba kumva ko dushaka kutumvikana ku kintu kimwe cya bibiri twumvikana ku kintu cyinshi kandi tukabana mu gihugu hari umuntu wambwiye ati ikosa riri muri opposition hano hanze cyamukora nuko wenda mudasa gukanda ngo igisebe cyangwa ngo mubwize abantu kuri ukuri nzi ko tukuvuga ariko wenda ukuri ashaka kuvuga azakumbwira hari abantu rero bavuga bati ni mwature mwemere muvuga ukuri kandi muguhagarare wowe ariko njye nzi ko tukuvuga ubwo wenda nzamusaba kugira ngo ambwire uku kuri wenda avuga tutavuga nyako ni ukuhe ariko nk'iki kintu uvuze uti dushaka kutumvikana ku bintu bibiri bitatu twumvikana ku bintu icyenda ugasanga ahubwo ari nabyo biri impota mu gihugu n'aya mashyaka left cyangwa right nk'uko bivuze ntabwo yumvikana ku bintu byose icyarimwe ariko agira ibintu ahuriramo akubaka igihugu yagera muri kampanyi elektorali buri wese agakampenyinga undi agakora kampenyi noneho utsinze agatsinda noneho iyo utsinze uridinga igihugu undi agagutegereza mu gihe cy'amatora abanyarwanda tugomba kubyumva ntabwo bivuze yuko ishyaka runaka asosiyasiyo runaka tuzahora tubwira abanyarwanda ngo ninjye ufite ukuri ninjye ufite ukuri ntabwo tujya mu matora ngo tuvuge ngo abaturage batoye iki bemeranyije iki kuri byo tuvuga kugira ngo noneho ugutsinze anayobore uzitegura indi myaka ine cyangwa itandatu itanu nawe ukore kampanyi uzuvuga uti byaba iryo yaba aryamiye ngiye nzabikora uku kubera ko nta demokarasi dufite rero ni nayo mpamvu ubona duhora muri ibi ngibi rero ugera twaza kuri ikiganiro cya politike nemerangwa nawe ariko twaza kuri ikiganiro cya politike kuri idea no ku bintu by'ingenzi umuturage akeneye kugira ngo yivane mu buji n'ubukene kandi tukabikora turi open kugira ngo n'abanyarwanda bano hanze babyumve umuntu araza agakubita igihuhari ati inzego zavuyeho ariko turashimutwa buri munsi turicwa buri munsi turatabaza buri munsi inzego niba zitagihari ninde ubikora undi akaza ati ubutegetsi bwa Kagame nta bugihari undi akaza ati impinduka izaba ejo none ugasaba umuturage ari confuse ati ibyo mwambwiye ejo bitandukanye n'ibyo ndimo kubona so aha niba bwa bene ngo mwamutinya kuvuga ukuri nawe uri umuyobozi bwana Serugendo nibwo mvuga abayobozi uri mwihuriro umuyobozi ubwo wenda tuzabiganiraho muri biro nawe nk'umuyobozi ubitange bitewe cyangwa uze kuri radiyo ubisobanure ariko abaturage batwumva hano hanze tubwira twe nta kintu dutinya kuvuga kuko ntacyo twishisha ikingenzi kuva mu bujiji tugashaka inzira n'ibisubizo bigari byavana abaturage mu bujiji kugira ngo turebe ko twakubaka igihugu cyacu
yes
Serugendo wakoze reka nshimire Comrade Rusagara reka nshimire Comrade Mukiza Kingungwa na mwese mwadukurikiye ikiganiro cyabaye kirekire mu byihangano ariko byari ngombwa tuzabigarukaho wenda n'ejo muzategamo ikiganiro cya Kabagema ejo isaa cyenda n'igice ariko ndizera ko niba ejo ntababwiye ko tuzagaruka ikibazo cy'abanyamurenge nabigura kugira cyo ku gatanu kugira ngo bagenzi bacu bo kwandika bati twagiramo ijambo dute bose bazabona umwanya wo kubigarukaho ariko birakenewe umugoroba mwiza ku bagiye kuryama ijoro ryiza ku bagiye kuryama umunsi mwiza kumwe kubyuka nawe ubutaha mu bindi biganiro na nkaba tubabwira ko tubakunda kuri radiyo Isahuka nawe ubutaha
urakoze cyane
nawe Comrade
nk'abanyarwanda twari turiyo cyangwa se twagiye tubikurikiranira hafi cyangwa turi muri iyo nteko tukumva rwose bitanze biduhaye natwe isura ukumva ufite umuri wewe umva ufite isoni zo kuvuga ngo hari ubundi nsubira imbere mu munye kubakambaza ibyabaye hari ahantu twavuga byatewe n'iki mu byukuri byambitse sura mbi itari nziza Afrika ku rwego rwayo ku rwego rw'abayituye ku rwego rw'isi nk'abantu barimo kwigirira icyizere cyangwa se imiryango igihuriramo n'ibindi n'ibindi bihugu ibyo byose rero byatanze isura itari nziza bikaba byerekana nyine ko abanyafurika tugifite inzira ndende kugira ngo tugere ku rwego rwo kugeza Afurika aho twifuza nyine ko yagera cyane kuri iriya ntego ya nyine tuba tunavuga 2063 tukavuga tuti iyi sura twabonye ejo bundi irasa nkaho rwose yerekana ko tukifite urugendo rurerure mbese ahare niho navuga nyine ko kubana tunanirwa no gukemura utubazo duto nka turiya ni iki cyerekana nyine cya kibazo twavuga ngo ni imyumvire mike se twavuga ngo ni ibibazo bikiri aho ngaho wenda turaza kugenda tubiganiraho ariko ntitwacika intege ntitwacika intege kuba byaragenze kuriya Afurika nyine ku mugani tuba tuvuga ko ikiri mu rugendo rwo gushaka uko yishyira hamwe yiyubaka ariko kuko hari n'ibyo yagezeho bigaragara ariko tukavuga tuti ikibazo cyo kureba inyungu z'abantu bakeya kwireba katuvuge kwireba ku nyungu z'abantu bakeya cyangwa se n'imyumvire itari ya abantu batari bakura cyane muri mu rwego rwa politiki rwo kuyobora inzego runaka ibyo byabaye rero ntibyari bikwiye ntibyatuma urugendo tudakomeza kugira ngo banakomeze bagane aho bagombaga kugana ubwo rero inama yarahagaritswe nicyo kugira ngo abantu bongere basubize nyiramwara bikurikiye kwibarwa ejo chairman wa African Union Commission yandikiye ubuyobozi bw'inteko nyafurika kugira ngo bahagaritse imirimo mu gihe cy'ukwezi kugira ngo abantu bongere batekereze basubize amaso inyuma ubwo hagati aho ngaho rero abantu bazaba batekereza nyine ikikwiriye kongera gukorwa kugira ngo bazagaruke habaye impinduka mbese bagize bahinduye imyumvire hanyuma ubwo bazongere batore abayobozi bazatorwe noneho mu mutuzo
haba abantu kujya bicaraga bakagira ya si bya Afurika nabibonyemo ibintu bibiri cya mbere gikomeye ni uko kujya inama kw'abanyafurika haba abantu kujya bicaraga bakajya inama bagahana ibitekerezo bakaza gufata icyemezo ariko urareba yuko mu bihugu byinshi umuco w'inteko z'uburayi zo kurwana zo guteranya intebe zo gukubitana inkweto basa nkaho babitwaye ko ari cyo kintu kizima gikwiriye kuranga inteko nshingamategeko kandi urumva ubundi bikwiriye gufata icyemezo kizayobora igihugu kizabora impogo nka Afurika rero kubona bameze kuriya ni ikibazo gikomeye icya kabiri ni uko batarari nabyanyeretse ko batararenga ibisigisigi by'ubukorone byaduciyemo ibice indimi zabo kubera uko basa kubera uko n'ibintu nk'ibyo bikwereka yuko dufite abayobozi batarashobora kubirenga mbere ya si bya Afurika nabibonyemo ibintu bibiri cya mbere gikomeye ni uko kugina
Goodbye.